kutawuthi kuba lukhuni kunoma ngibani kuthi bativakalise ngesikhathi lesinjengalesi kusho ukuthi ngithokotela kangakanani lenhlanhla yokuba lapha manje ekuseni nasemkhathini wenu kushumayela livi lankulunkulu lenginesiqiniseko ukuthi nilejwayele futhi ngifuna kubonga umnakethu Leo nemnakethu Jeni nani nonke bantu ngaleli thuba lelihle kakhulu futhi njengoba bengivalile liculo lekucala kuya kule kugcina kukhona lokuthide ngaloko kuhlabela ukudumisa longasakutholi inhlobo futhi kuhlala njalo kuyinhlanhla lenkulu kimi uma ngita lapha cishe kanye ngeminyaka noma kabili kuthi nje uthole ukuthi gcwalisa wena lucobo ngalobo buhle baletho dingoma futhi bengicabanga manje ekuseni ngesikhathi umnakethu Leo amemetela lengoma lethi bavela empumalanga nasentshonalanga nangemkami ahlabela lelo ngesikhathi ngisuka ngiya ngimshiya nabili naRebecca futhi ngicale le mvuselelo lenkulu lesisusa sayo njalo lapho ishanyela tive futhi ke bengicabanga lapho ngibuka ngesheya kwalesi lesihle sicuku sabodzathe lesibukeka sihlobile ngikhumbula meda ngaleso sikhathi beyangilomunye wabo bekayintombatane lencane lenenhloko leminyama futhi manje sewunjengami sesiyaguga futhi sesibambunga netikhathi tethu tiyaphela kepha noko ngaleli themba lelihle kakhulu kuthi siyobuya sibuthane ndzawonye futhi kuye lapho singeke sisaba khona sikhathi kuguga kungeke kusaba khona lokusivimbako noma lokusihluphako angikholwa ukuthi ngathi noma nguyiphi indzawo lesengike ngayibona empilweni yami ikakhulukati nalabantu laba labaningi lapho kwakukhona khona emakristu lamaningi kakhulu lamahle analolu thando lolu ningalokothi nikuyekele loko kufe emkhathini wenu kumbulani nje ngangivamise kuba nalesincane sisho emkhathini webantu ligama lemkami kwakunguhope umkami wokucala make wabhila bebavamise ku sasibantu ngaleso sikhathi lo kwakunguhope kanye nami nabhili bebavamise kusibita ngekuthemba kukholwa neluthando futhi ngako kwakubonakala kukukholwa lokucinile lokufana nako ngaleto tinsuku kukholwa ukuthi lelivi lalicinisile futhi loko uNkulunkulu lebeka kwethembisile bekatokwenda futhi kodwa niyabona lokukhulu kunako konke lokhu sisa luthando njengoba umnakethu Leo avakalisile manje ekuseni luthando lapho kukhona tilimithi yophela lapho kukhona kuprofeta kuyohluleka kodwa uma sisa lekuluthando luyohlala njalo niyabona na wundlu lelifako lelithandzekako livi lakho leliligugu aliyuze laphela emandla alo lite lonke libandla lankulunkulu lelihlengiwe lisinziswe kuthi lingabe lisona kusukela kwathi ngekukholwa ngawubona umfudlane lokhishwa dilonza takho letigobho takho luthandlo loluhlengako belusicubulo sami futhi luyoba ngiso ngite ngife ngicabanga ukuthi akukho lutho lolukhulu kwendlula luthando futhi luthando uma singakhoni kuluvakalisa manje singasho ukuthi sineluthando siyakusho nje lokho kodwa uma impela singakuvakalisa ukuthi lesikushito sinako khona-ke sikukhombisa kithi lucobo manje asisibo bantu labaphelele senda emaphutha ethu senda tintfo leliphutha kodwa niyabona luthando lukusibekela konke lokho siyavuma uma sibona emaphutha ethu ukuthi sibuye sicolise kulomunye nalomunye ya lelo ngemachawe loko kuthi leyo madoda sibili nebesifazane lolichawe noma ngimuphi umuntu angaphumela enkundleni yetembi lonesibinzi lesenele ukuthi ahambe aphumele lapho kodwa uma ashaywa alahlwe phansi bese uyasukuma futhi akwetame futhi niyabona kwakuvamise kuba nengoma insizwa nentombi lebe bavamise kuyihlabela ebandleni uma ngiwa noma uma ngehluleka niyabona uma ngiwa noma uma ngiyakhohlwa ukuthi ihlatshelwa kanjani mangivuke ngibuye ngetame futhi ngithethelele inkhosi ubuye ungetame kanye futhi niyabona na uma ngiwa noma uma ngona mangivuke ngibuye ngetame futhi ngithethelele nje inkhosi ubuye ungetame kanye futhi njengoba sinalabaningi nje bantu labalikhulu nemashumi lamabili lapha sinzawonye nibophelelekile kuthi nithole tinto ngaletinye tikhathi sitha siyotheleka singene emkhathini wenu nasetingcondweni tenu bese sicala lokulokwa mani nje uma akwenda cabanga emuva ucabange ngaloku usaloku ucabange ngaletikhathi uma nisethe indzawonye etindzaweni tasezulwini kuKristu Jesu labanye benu baboplamba nalabanye babokhapenda nalabanye loku lokwa nalolokunye nigudlana nelive lusuku nelusuku uma ningaphandle le kodwa uma nibona leto dindo netilingo letinkulu tivuka nikhumbule leti nje letincane indzawo letingcwele lapho nihlethi khona ndzawonye nento yinye lehlala sikhathi lesidze imisebenti yenu iyohluleka ngalolunye lwaletinsuku lethu impilo yakho iyohluleka ngisho nekuphila kwakho lapha emhlabeni kuyohluleka kodwa-ke loko kungeke kwehluleke futhi uma ayinsika yayo yonke into khona-ke asigcine tingcondo tethu ensikeni lesithonisele kuloku lesi lesihle sicukuse bantfu lesibukeka sihlobile angikaconzi kakhulu kangako timphahla tenu timphahla tenu tihlobile kusobala netintho buso benu ngicabanga labothathe labancane lapha akukho nelicashata laphendiwe emlomo ngisho nakumunye wabo bonke banetinwele letinze labasha nalabadzala labasemkhathini neminyaka nabo bonke yebo niyabona na yebo-ke aniconzi nje kuthi gugulini leninalo lapha niyabona kule nkonzo yelisondo lelincane ngifuna kubonga umnakethu nadzathe shansi futhi nangale nhlanhla yekuba sekhaya labo naleli likhaya labo manje kuthi bathengise impahla yabo ngiyacabanga eCanada basebetha lapha kuthi batobade hambi nathi asisenawo emafa asemhlabeni sifuna umuti lotako loyo umakhe nemendi wawo kunguNkulunkulu kuthi ngibonga umnakethu Leo naJean ngebuciniso lebebasolo banabo embonweni lowanikwa bona ngesikhathi sihlangana kokucala akungabateki kodwa unitshelile tikhathi letiningi kuyamangalisa angikubonanga nje kanje ngangathi kuthi kwakukhona lokutako ngesikhathi lo mfolo omusha efika kimi njenge neliphupho libekabe nalo lesivivane ngime kulesivivane lesi kuthi wakhwela waya lapho ngangikhona futhi ngangime ngiphumele esohlweni lipulete noma indlo letsite lefana nelilambo wathi mnakethu Branham ufike kanjani etulu lapho na ngase ngithi mnakethu Leo nguNkulunkulu lobeke umuntu kulesikhundla lesi etulu lapho ngathi manje njengoba sewubonile uyela emva kubantu ubatshele kuthi uyakholwa kuthi kwaNkulunkulu futhi ngingathi kahle ngaleso sikhathi ngesikhathi nginenzawo ngiyabathanda abafana futhi ngangifuna kubabeka esikhundleni lapho bengingaba khona nabo base bacala kwenda emathephu kodwa niyabona ngesingami bebayosolo benda emathephu ngekwathi kwami kodwa indvo lenkulu kakhulu kangaka uNkulunkulu labendela yona kunekwenda emathephu niyabona cishe impela noma ngubani angayenda ithephu lonenhlakanipho yekuvula i-tape recorder noma longathengisa kodwa kubita kuhola kwamoya loyingcwele kuhola licembu lelincane libe ndzawonye njengaleli manje ekuseni nekubagcina abandzawonye ngekuvana nangebunye futhi babesolo babambelele kulo mlayeto uNkulunkulu kwangathi ungapha kulabantu laba impilo lenze lapha emhlabeni injabulo nokuthokoda bese-ke bangena enthokotweni lenkulu yenkosi ekupheleni kwemgwaco manje sesilungele imbi licilongo litokhala emahubo sekahlatshelwe manje kuta livi ngiyacabanga njengoba ngime lapha lenatiko yebo mhlawumbe niyadi kodwa kuva lokuphawula lokuningi kwala masotsha lasemancane lapha nami licobo sengiguga futhi ngilalela ndzawo tonke nekukholwa kwenu nelithemba naleni kubeke ekhathi kuthi nikholwe lo mlayeto le lengiwunikwe nguNkulunkulu manje kube bekungesiko ngenxa yenu nonke lo mlayeto bewungeke usithe ngalutho niyabona kufanele kube nemuntu lowukholwako futhi kuphela nje uma uvela kuNkulunkulu utoba khona umuntu lothite lotho ukholwa niyabona uNkulunkulu wende indlela yena ulungise umnotho wakhe lomkhulu kanjalo kuthi uma athumela indlo lethite kukhona indlo lethite lapho kuthi ihlangabetane naleyo ndlo lethite kujula kusabela ekubiteni kwekujula kufanele kube ngaleyo ndlela ngiyalithanda leli gama umnakethu Jean lalisebentise emkhulekweni manje ekuseni emagcekeni akhe ebuNkulunkulu ngiva ngaleyo ndlela uma ngiwela lelo bloho endasi lapho kungena lapho uNkulunkulu atiswa khona nalapho ahlonishwa khona futhi Nihlale njalo nikugcine ngaleyo ndlela. Akunandzaba lapho sitha manje khumbulani. Nega kukhohlwa lokho. Nakethuliyo na Jean ikakhulukani. Manje nicabanga ukuthi Satana utoyekela lokho kuhambe kanje ngaphandle kwesikhubekiso na. Oh cha, impela angeke. Utondiza angene ngalolunye lwalethi insuku lethi njengesihushuhushu nje. Kodwa uma sitha singena njengemfula lokho kulako, umoya kaNkulunkulu uphakamisa lizinga kumelana nawo. Banini nje solo nitiphakamisa ngemkhuleko embi kaNkulunkulu. Nibambane lomunye nalomunye, nibambelele kuNkulunkulu ngoba uma nithandzana kukhombisa ukuthi nithanda uNkulunkulu. Lokho bantu bayokwazi ukuthi nibafundzi bami uma nineluthando lomunye nalomunye. Futhi ngicabangile esikhashaneni lesendlulile, uhlabela lokuhle kangaka pho, emaphimbo lakahle kanje pho, licembu lelikahle kanje pho, lebesilisa nebesifazane, emadoda nebafati, labasha labadzala nalabasemkhathini neminyaka. Bahlethe indzawonye lapha. Ngacabanga yebuke, bebafanele kuba nako endase Prescott. Bebafanele babe sendasi lapho, futhi bebafanele kuba nekusakada kumsakado lokuncane lokufana naloko. Ngakho ke niyabona, lokho bekungeke nje kwaba ngiko ncamashilo lokho uNkulunkulu. Lakubitelele tinsizwa leti kuthi tikwende. Niyabona na, niyabona na. Umlobokati ubitelwa ngephandle, niyabona. Ubitelwa ngaphandle. Manje umsebenzi wami ungephandle lapha kubida bese kuthi ke into letinjengalobo futhi lapho nitakhela khona nigwamanzane nalelinye live nenzawonye futhi atibambe lapho ufuna khona kukhulisela khona abantwana bakho ngamunye agadzile lusuku ngelusuku njengeliso lelukhozi lugadze abantwana bato kuze ninga uma nibona noma yini leliphutha bese ke ubitela lowo muntu eceleni bese nikhulekela etikwako netindlo letinjalo nikugcina kumsulwa kungcwele kuze umoya loyingcwele ukhone kuba nendzawo yekuvakasha. uNkulunkulu uyathanda ukukhondwa uthi uma nimkhonda akusiko nje impela ukuhlabela ingoma njengoba senda kodwa kuyihlabela emoyeni wekukhonda niyabona khonake niva umoya loyingcwele ubhamba kubuye. Futhi ngibona insizwa lenkulukati lapha. Ngicabanga nje ngelusuku lelo cembu lebafona basha lihleti lapho. Bafana labancane nebafati babo labancane bahleti ngalapha nalenkulu. Indvodza lemahedle ihleti lapho futhi nje ikhala njengetinswane letincane. Ngani? Bukani namuhla bangephandle lapha. Estaladini baphila ngekuphinga nekungcola kwelive netinto nekucabanga ukuthi ningeta nehlukane futhi nibuthane kanje lapho njengoba umhubi athi buka ukuthi kumnandzi kangaka futhi kuyathokotisa ukuthi bazalwane bahlale ndzawonye ebunyeni ufana nemafutha ekugcoba lebekase 11 sa Aaron lehlela emiphethweni yetembatho takhe lokuthi lawo mafutha ekugcoba lokuthi niyathi ukuthi lamafutha ekugcoba endene amlondlolotela ukuthi aye ebukhoneni baNkulunkulu niyabona bekafanele agcotshwe ngalawo mafutha ngaphambi kokuthi aye ebukhoneni baNkulunkulu futhi uma bazalwane bangahlala ndzawonye ebunyeni kufaniswa nalawo mafutha sibese ke sesingena ebukhoneni benkosi ngaloko kugcotshwa kwebazalwane bandzawonye ebunyeni emafutha amelele emoya longcwele manje ake sesibe nelive nje lemkhuleko ngaphambi kokungena ekudadishweni kwelive Baba lo sezulwini njengo umnakethu avakalisile manje ekuseni ungena ebukhoneni bebuNkulunkulu benkosi manje baba siyalicondza lelicembu lebantu lapha futhi manje lengikushoko ngitofanele ngiphendvule ngako ngelusuku lekwahlulelo nalona banifana bakho babusise babe ngalokuchubekako busisa umnakethu Leo nemnakethu Jean kwangathi bangaholwa ngumoya wakho loyingcwele kuhola baqondzise labantu laba njengoba senda loluhambo loluya endzaweni lengcwele ekushoneni kwelanga futhi ke oh moya loyingcwele uNkulunkulu sihole usiqondzise endvotsaneni siphe kona nkhosi sihlephulele singwa sekuphila ngelivi futhi simanje siyaqondza ukuthi sisemphini manje sifaka tincedo tekuhloma ngaphandle kulamasosha latodzingeka alwe ngato ema-aweni lelisele empilweni futhi ngiyakhuleka nkhosi ukuthi ngalokufanele utobeka kahle lonke lucedo lapho lulwa khona lapho bangavikelwa khona esitheni lapho sita kutobhekana nabo siphe kona nkhosi sikhuleka egameni la Jesu Kristu amen manje ngithi kunesa ekukhulumene ngoba angisuye umshumayelo ocetheshiwe ngiyathi bakhona abantu lapha lokhaliphile lonebuhlakani sihlakaniphi futhi bakubeke eceleni loko kuthi bethe ngalapha manje nekuthi bathi bhidlide ngekuthi thoba bawula lomkhulu umpostoli ngicabanga emavi akhe ngesikhathi asho ukuthi angigedi kini ngemavi emuntu layengako ngoba lapho bendobeka kukholwa kwenu kuloko kodwa ngidakini ngemandla amoya niyabona letinto letinkulu lebekati ukuthi bekanato wathi beka eceleni futhi ngiva manje ekuseni njengendvodza lapha njengemnakethu Hugh nathathe tishela lapha wasemasimini etithunywa tenkolo nalabaningi benu bantu labanebuhlakani sibili nalabakhaliphile futhi ngidivela ngimncane kakhulu ukuthi ngime lapha ngingenayo lenye imfundo kunalena lenginayo embikweni kodwa ngibese kuba-ke kubona ukuthi ninebantu kanjalo nitotithoba kuleto dindlo nikubeke eceleni bese nihlala phansi futhi nilalele umuntu longathi ngisho nabo-ABC babo loko kunenta abantu labakhulu akusuye lowo akhukhumukisa emahlombe akhe futhi aphume ahambe futhi ngulowo lokhonako ukuthi thoba ngicabanga ukuthi similo silinganiswa ngeindvodza hhayi ngetikhwepha emikhoneni yayo noma ngetikofu etandleni tayo kodwa sikhwama emadolweni elibhuluko layo lapho beyikhuleka khona ngicabanga ukuthi nguloko lokwenta indvodza manje ngifuna kufunza manje ekuseni lokunye kwelibhayibheli futhi ngiyalithanza livi anilithanzi nini manje siyikhondile inkosi futhi sitochubeka siyikhonde manje asiyikhonde ngenkemba lekhalipha tinhlangothi tonke lapho ihamba itsabula kithi kuthola ukuthi sime kuphi futhi ngiyahlala ngoba lena yindzawo yinye lengidivela khona ukuthi ngingatifundzisa letintfo lengifuna kutisho manje ekuseni futhi-ke kusobala umnakethu Leo naJean kanye nabo batosala badenda uma sesisuka futhi batokhipha emaphuzu njengoba ngimvile ngemusa asho emlayetweni wakhe manje ekuseni ukuthi uyakubamba lokho kodwa ungeke wakusho ulangembili njengalona noma kulawo mathephu kodwa niyabona hlala phansi nje bese uyawadadisha chubeka nje nekuwadadisha uphinzaphinza kulukhuni ukuconza bantu labaningi kakhulu abaliconzi futhi benathi yini mhlambi lomncane kungaleyo ndlela emkhathini wabo bonke bantu na bekuhlala sonke isikhathi kunjalo uma bangakhonanga kuyiconza inkosi yethu nemsinzisi Jesu Kristu ngisho nebapostoli bakhe niyabona ngakho-ke besingakulenzela kanjani kuliconza kulolu suku niyabona wathi bekayaye asho tintfo leticonzile niyati futhi angatichazi bekayaye atisho nje wathi kwenta sibonelo nje uma ningadli inyama yendvodzana yemuntu ninathe ingati yayo aninakuphila kini manje ini manje kube-ke dokotela bekeme asonzele noma nesi noma lokuthide kulelo bandla ngalolo suku beyakhuluma naye na yebo-ke bathi lo muntu uphila ngengati yebantu niyabona ufuna kunathi ingati yakhe niyabona akazange akuchaze wavele wakusho nje kodwa kamuva pawula wefika wase uyakuchaza ukuthi kwakukhuluma kanjani ngesidlo neyadi kudla inyama yakhe nekunatha ingati yakhe futhi ngako nje wavele washo leto dinto futhi emaphethelweni ekugcineni apostoli ngalinye lilanga ngisho nasemva kokuvuka kwakukhona munye lobeke yeme ehlombe lakhe Johane lebekamthanza bekayinsizwa futhi wathi kuyini kini uma lo muntu ahlala ngitingibuli na kwase kuphuma live emkhatheni wabo futhi Johane bekangeke ngeke afe Jesu aze abuye Jesu akakushongo loko wavele nje lakusho kuyini kini uma ahlala na futhi-ke kusobala kufunze evini kuthi-ke nkulunkulu waba kanjani ngaleso sikhathi loko kwashiwo ngenhloso letinto leti tonke tendelwe inhloso nkulunkulu wathatha lowo Johane lomncane wase umphakamisela emoyeni futhi wabona kubuya kwakhe kwaye kwayothi ngci ngale eminyakeni lodako niyabona wathi kuyini kini uma ahlala na akamhlalisanga ngekwenyama kodwa lelivi lalikhuluma ngaye lisilethe kulo mnyaka lapho sikhona khona manje niyabona ngako konke kusebentelana kube ngilokuhle base Roma sahluko lesejwayelekile sibili ngifuna kuthatha emavesi lambalwa lapho futhi cishe lalamabili ekucala noma emavesi lamathathu emavesi lamabili ngicabanga ukuthi ngiko bese ngiyafunda futhi kuloko ngitame kulichaza kangcono kwendlula konke lenkwatiko ukuthi kanjani ngelusito lwamoya loyingcwele kubase Roma sahluko selishumi nakubili ngako-ke ngiyanincenga bazalwane ngebubele bankulunkulu kuthi ninikele imitimba yenu ibe ngumnikelo lophilile longcwele lothandekako kunkulunkulu loku kukhonda kwenu kwekuconza ngicabanga ukuthi loko bekukuhle kakhulu kwaleli cembu manje ekuseni loko lesenikwendile manje futhi sijobelelo njengoba ngicondo futhi ningalilingisi lelive kodwa niguculwe simo ngekwentiwa ibe yinsha ingcondo yenu kude nibe nekuhlolisisa lokuhle nalokwemukelekile nalokuphelele lokuyinthando yankulunkulu yiloko sonke lesifuna kukwenda kuthi ningalingisi lelive kodwa niguculwe simo ngekwentiwa ibe yinsha ingcondo yenu kwenda lephelele nalethandzekako intando yankulunkulu manje njengoba sesisindisiwe njengoba sinjalo nekuthi sigcwalisiwe ngamoya loyingcwele njengoba sigcwalisiwe manje sifuna lomcondo lowakukristu kuthi ube kithi kude siguculwe simo sisuka etintweni temvelo tekuphila futhi singeniswe kuthi sente lephelele intando yankulunkulu ngekuguculwa simo ngamoya wankulunkulu ngelivi lakhe manje sifundo sami sithi emandla ekuguculwa simo ngingalishiya libhayibheli lami lapha manje kwakuvame ukuthi eminyakeni edlula ngiseyinsizwa njengalawa indoda ngangingadzingeki ukuthi ngihlele phansi imibhalo yami netintho nangidadisha kodwa manje njengoba sengigugile leni ngitiphathela libhuku lelincane futhi uma kukhona lengikutholako leni ngikubhala phansi ngifanele ngikubeke embhalweni futhi ngangivamise nginganginawo nje lowo muca wemibhalo khona la ngcondweni yami ngivele nje ngehlele phansi kodwa bangani abathandzekako angisimusha njengani nonke manje ekuseni kodwa sengimdzala futhi ngendlule etimphini letiningi letimatima niyabona futhi ngekwendlula kuleto timphi letimatima kuniletha lapha nikhona manje ekuseni niyabona na ngako nginesiqiniseko ukuthi niyakuconza lokho unkulunkulu ungibeke ngendlula kuko kude impilo yami ivule indlela ukuthi ngithi ngilo leli niyabona bese-ke nonke nigijima ngalowo mgwaco kodwa embi kwami kwakukhona lo munye longivulela indlela kuthi ngihambe niyabona na futhi sivulelana umgwaco lo munye kulo munye futhi njengoba nibona ngalesinye sikhathi ingwazi lenzala seyigugile netimphawu konke kuyo futhi njengoba Pawula ake asho emtimbeni wami ngiphethe timphawu tajesu kristu niyabona na kuthi timotheyu watibuka kanjani leto timphawu ngiyacabanga ngenhlonipho lapho akunikela kutimothe lomncane manje kuguqula simo ngangivamise kusebentela inkampanete emsebenti yesive lapho sasinebaguquli timo nekuguqula simo manje leli gama lithi leli gama lichaza kulo lucobo into lefana kuguqula simo kuchaza into lentshintshiwe into lentshintshiwe isuka kulenye into yaya kulenye futhi njengoba ngifuna kukhuluma kule mizuzu lelandzelako lengemashumi lamane nesihlanu noma li-awa ngekuguqula simo ngitothandza kusebentisa lesihloko futhi ngingahle ngisho letinye tinto ekhathi lapha lebonakala ingakejwayeleki kakhulu futhi njengoba umnakethu Leo abesandza kusho nje lithatheni lona futhi nje nilidadishe sikhashana niyabona cabangani ngalo nje kancanyana kuguculwa simo kuntshintshwa futhi kwentiwe into lehlukile njenge ngamantshikitane uguculwa simo asuka ekubeni kumantshikitane abe sicoco niyabona kanye bekabukeka njengabhabuli uhamba uhlamba unenhloko nemsila wawo futhi nje yonke into ibukeka ifana nababuli bese-ke emva kwesikhashana uqala kulahlekelwe ulahlekelwa ngumsila futhi uyaguculwa simo usuka kulolunye luhlobo uye kulolunye ngicabanga ukuthi ngiloko Pawula lokufanele ukuthi bekanako engcondweni ngesikhathi athi niguculwe simo ngekwentiwa ibe yinsha ake sibone ake ngikuconzise kahle lokho futhi ningalingisi niyathi ukuthi kulingisela kuyini lilingisi lelive kodwa niguculwe simo ngekwentiwa ibe yinsha ingqondo yenu nentiwe ibe yinsha ingqondo yenu letintfo lowake wacabanga ngato kuhlala enzabeni nje beka eceleni loko bese uguculwa simo ube ngulenye into lowake waba ngiko kuye kuloko longiko manje ngiyabona na ngekwentiwa ibe yinsha ingqondo yenu kude nikhone kuhlolisisa loko lokuhle nalokwemukelekile nalokuphelele lokuyintsandvo yankulunkulu oh nguloko sonke lesifuna kukwati kuthi kwentiwa kanjani niyabona na silapha siyamthanza wasisinzisa manje sifuna kwati ukuthi sisende njani futhi sidama kuthatha sinyathelo lesincane manje ekuseni kuthi sithi kuphakama kakhudlanyana ngaletinye tikhathi sifanele sishaye tintfo leti bambani lembalwa site sibone ukuthi kuphuma kuba yini manje kuGenesis sahluko sekucala umoya kaNkulunkulu wawuhamba etikwebuso bemanti lamanenge siyaconza ukuthi lamanti neliBhayibheli lathi ekucaleni emva lapho ukuthi loku umhlaba wawungenasimo ungenalutho kwakungekho lutho ngaphandle nje kwebumnyama benxushunxushu futhi ufanele ukuthi wawukadze usesimeni lesesabeka kanjani kungekho lutho kuphela le kuyongena ebumnyameni ngaleya kungekho kukhanya noma yini nekucubuka kwemandi naleyo nkhanyeti lezulazulako iphambene nje nasemikhondweni ngaphandle lapho nzawana thide kufanele ukuthi kwakusigadla lesikhulu sendo lesabekako sendo letsite lelahlekile njengoba kwakunjalo ingakhona ukuthola indlela yayo futhi ngiloko lesibangiko uma sibathi nkhanyeti letizulazulako sikhashane naNkulunkulu nje singenathemba singenaNkulunkulu singenako sigicicicika nje lapho ngaphandle ebumnyameni singathi uma sikuthi siyakuphi futhi uNkulunkulu wathatha leyo nxushunxushu lenkulu yebumnyama futhi wayiguqula simo yaba insimu yase-Eden niyabona ngelivi lakhe siguqula kanjalo-ke simo ngelivi laNkulunkulu ngesikhathi uNkulunkulu athi akube khona kukhanya naleso sigadla lesikhulu salokudaliwe ngaphandle lapho sida ngalapha edrute nelilanga futhi sicala kujikajika sidungeleta lilanga futhi saba insimu yase-Eden ngoba salalela livi laNkulunkulu senda intsandvo lephelele yaNkulunkulu ngoba saguculwa simo sisuka enxushunxushwini kwaba insimu yase-Eden ngelivi laNkulunkulu manje nguloko lesikhonela kona lapha lo ngumlayeto wami bekusolo kungiwo sonke lesikhathi livi laNkulunkulu sifanele sibambelele kuloko kungakhathaleki ukuthi letinye tintfo tentani dala njalo nalelo livi dala njalo uhlola tinjongo takho netinhloso kuthi ngabe kungekwelivi laNkulunkulu yini uma kungenjalo kuyekele kanjalo ngiyabona na kodwa uma kukanye nelivi laNkulunkulu futhi ukuhambisana nelivi laNkulunkulu kulapho-ke loko bambelela kuloko manje nkulunkulu ngaletinye tikhathi njengaleli cembu lenu lelincane nje lapha manje ekuseni akakuvumeli kwenteke nje ngebusuku bunye uvumela nkulunkulu ngithi thine lesijakako nkulunkulu akajaki uyakusho nje futhi kutoba njalo ngoba uma asho noma yini kutofanele kube njalo kutoba njalo nje yena ukuvumela kuthatha isikhathi sako uvumela labantwana bemaHebheru letotimilo letidumile tembhalo lobekeme evini laNkulunkulu ukuthi liliqiniso bathi uNkulunkulu wethu unemandla ekusikhulula kulesithando semlilo noma kunjalo uyabona singeke sikhothame kulesithombe ngoba kuphambene nelivi niyabona noma-ke uma asibulala utosivusa futhi niyabona futhi ba wabavumela bahamba bakhuphukela ngqo emngcengcemeni wesithando semlilo base bawela kulo ngaphambi kokuthi kubonakale kwangathi wake wanaka nekunaka sengathi beyangakabacapheli ngisho kodwa uhlala acaphele njalo noko uhlala akucaphele njalo loku manje uNkulunkulu wathi akube khona kukhanya futhi kwathatha iminyaka letinkulungwane letisithupha le Eden ukuthi ibe khona futhi siyafundziswa embhalweni ngoba lusuku lunye etikwemhlaba lu noma lunjengeminyaka leyinkulungwane kuNkulunkulu iminyaka leyinkulungwane etikwemhlaba lusuku lunye kuNkulunkulu ngako kwathatha iminyaka letinkulungwane letisithupha kwenta lomhlaba nekuwungenisa e-Edeni kodwa niyabona kwakuNkulunkulu umnikati lomkhulu wekuhlakanipha konke futhi bekanako engqondweni yakhe loko lebekafuna kukwenda njenga uma indoda le yakha lenqola ngesikhathi indoda le ngesikhathi nine bazalwane lapha linasungula lenzawo lena yekungcebeleka futhi nanitoyenta kanjani kwakusengcondweni yenu nani solo nisebenta lowo mbono nguleyo ndlela nkulunkulu lenta ngayo umhlaba wasebenta kwakusengcondweni yakhe futhi uma nicaphela kufika njengekuvela kwetinto kungathi bekafunda lokuningi ngaso sonke isikhathi enta into letsite lenkulu kwendlula nalenkulu kwendlula kodwa niyabona bekangetulu kwako konke futhi nje akuyekela kuvele nje kude kufike kuloko niyabona yonke into uqala kuyiletha etikwemhlaba kusukela empilweni etihlahla netinhlandi kanjalo njalo kuda kuyongena etinyonini netilwane kwase-ke kuba yinto letsite emfanekisweni wakhe lucobo umuntu wase uyema lapho niyabona ngoba kwase kwenyuke kwade kwafinyelela ekupheleleni kwakhe ngaloko lebekakufuna kuleyo ndlela locala ngayo njengale ncola ungahle ubeke loluhlaka phansi bese uthi nendani na njengani ngesikhathi nonke nisusa la madwala ekucala niwasusa kuleli kona lapha nendani na niyabona kwakungabukeki ngekuthi kuyoba njengoba kunjalo manje kubukeka njenge-Eden lencane ngoba kwakusemcondweni wenu kuthi nenteni futhi nje nachubeka nekusebenta kuyetulu manje sifuna kuguqulwa simo thine lucobo nekwentiwa ibe yintsha ingcondo yethu niyabona kungesiko kuthi sinani kulo mhlaba futhi sitofunani kulo mhlaba kodwa kuthi sita kuphi evende litaku siguculwe simo ngekwentiwa ibe yintsha ingcondo yethu manje iminyaka letinkulungwane letisithupha nkulunkulu layithethe kwenta loku futhi siyabona kugenesis wekucala noko manje siyakubona loko kuloku nkulunkulu beka nenhloso lebekafuna kuyifeza futhi bantu abaningi kakhulu ngekufundisa ngagenesis emva lapha esahlukweni sekucala nesahluko sesibili nesahluko sesithathu ikakhulukade kubukeka kwangathi unkulunkulu uyadiphinza noma wathi wachubeka futhi washo tonke letinto leti latenda oh angaba kanjani akube khona kukhanya futhi akube khona loku futhi akuvele futhi kwakusengakabi khona ngisho nayinye into kwakungekho lutho kwakungekho kukhanya lowo mhlaba lomdzala wawusolo untanda ngephandle lapho kulobo bumnyama bumbonywe ngemandla kodwa niyabona beyakhuluma elivi lakhe futhi-ke kungaleso sikhathi lebekakhuluma ngaso manje siyacaphela lapha kugenesis wekucala wathi kuthi wenda umuntu ngemfanekiso wakhe lucobo afute yena lucobo ngemfanekiso kankulunkulu wenda yena wesilisa nowesifazane niyabona bekenta umuntu wakhuluma livi nje khona-ke siyathola kuthi emva kokuba tinsuku takhe letiningi setendlulile mhlawumbe emakhulu ngemakhulu eminyaka kwakusolo kungekho muntu wekulima umhlabathi kungekho muntu wekulima umhlabathi ngakho-ke nkulunkulu wabumba umuntu ngeluthuli lwemhlabathi niyabona beyakhuluma livi futhi-ke livi kwafanela kuthi lenteke manje ngesikhathi athi akube khona kukhanya mhlawumbe kungahle kube kwakukathe kungemakhulu eminyaka mhlawumbe iminyaka lengemakhulu lasiphohlongo ngaphambi kokuthi kuke kube khona kukhanya kodwa kuyafezeka ngoba nkulunkulu washo njalo nankulunkulu toba nelibandla angikhathali ukuthi mingakhi iminyaka yetikhathi tekumnyama lesendlula kuyo nanoma yini lokunye utoba nelibandla lelingenabala noma sici noma ngabe siyingxenye yalo noma asisiyo ngoba sewuvele ushito ukuthi kutokwenteka litoba lapho futhi wayala kuguqula simo ube yimpilo yetihlahla nayo yonke impilo layiveda washo la mavi kanje akube khona sihlahla selusundu futhi akube khona sihlahla semu-okhi akube khona umferi bukani phansi elugwadlule lapho sihlala khona endasi lapha etucson ngephandle lapho kunemdolofiya umdolofiya lochumako tonke tinhlobo temidolofiya imizuzu lengemashumi lamathathu nje kusuka lapho kunesipheshula ishemani etulu esicongweni sensaba manje lo mdolofiya ungeke umile etulu lapho futhi kanjalo nesipheshula ishemani ingeke simile endasi lapho manje babukuphi buhlakani lobahlanyela imbewu na niyabona babufanele buvele nzawana thide kwakulivi lankulunkulu akube khona futhi kwaba khona manje siyathola kuthi konke loku emva kokuba sekakwendile kwakuguqula simo enhlobeni yako nasempilweni yako futhi konke kwafakwa ngelivi lankulunkulu umdali konke kwa siyathola ukuthi konke loku kwaphethela enhlokodolobha lebitwa ngensimu yase-Eden futhi unkulunkulu wabeka indvodzana yakhe namakoti wendvodzana yakhe eti kwako konke niyabona na lendalo lenkulu niyabona bekane sizathu sawo wenda yonke into yaba yinhle kakhulu wenda timbali nekuphila netinyoni futhi kwakungekho kufa kungekho sono kungekho kujabuka kungekho kugula futhi ke yonke lento lenkulu yaphethela enhlokodolobha lenkulu yini lokwakuyinsimu yase-Eden futhi lapho wabeka indodana yakhe Adam nemlobokati wa-Adam umfati manje wena ungahle uthi kwakungumake kungashiwo ukuthi kwase kungumake kodwa bekangakaze bekasengakaze abe ngumake noko njengasembhalweni siyathola lapho wathi Josepha ndodana yaDavide ungesabi kumthatha Maria umkakho ngoba loko lakukhulelwe kuye kwamoya longcwele niyabona na manje kwakungumake ngesikhathi enta sethembiso sekumshada noma kuba naye kodwa noko kwakungesuye umkakhe noko ngoba bengakaze amati njengemfati ngakho ngileyo ndlela lokwakungayo lapha sizathu ngithide indodana yankulunkulu nemlobokati wayo Adam bengakaze amati umkakhe njengemfati kodwa noko kwakungumkakhe sekungashiwo njengelibandla manje naKristu manje-ke konke kwakungaphumula ngoba konke kwetimbewu letinhle telivi lankulunkulu lebekalikhulumile kwakuvete inhlobo yako umhlaba uyafika kwakukhona kukhanya kwakukhona kukhanya kwelilanga ngesikhathi avumela lilanga likhanye manje walendelani lilanga likhanye na bekanako engcondweni yakhe niyabona kuthi uma lilanga lingakhanyi imbali ngeke imile kuthi ukhuluma kube khona wenda yonke into ihlangabetane nenhloso yayo noma ngabe kuyini njengesihlahla sithela i-akhona noma sithela lehabhula wenda sithelo sasensimini kanjalo njalo konke kukwenhloso yakhe futhi yonke into yaseyifezekile futhi bekayikhulumile manje into kuphela lebekadzingeka ayende emva kokuba sekakukhulumile yena akukhuluma njalo bengahamba ayophumula ngoba bekakukhulumile futhi kwakufanele konke kufezeke ngoba bekakukhulumile angathi kuthi kulokunganani lokwakudzingeka kwendlule ngaphambi kwekuthi kufezeke kungakhi kwencatshwa nanoma yini lokunye kodwa kwakudzingeka kufezeke ngoba bekathide kuyofezeka bekakukhulumile kuyinto lefanako mayelana nekuba nelibandla lapha etinsukwini tekugcina kuthi yoba nemlobokati angakhona kuvusela u-Abrahama abantwana kula matshe uma singamlanzeli utothwala lomnye umuntu lotomlanzela niyabona na utoba nalo ngoba sewuvele ukukhulumile noma yini layishoko utofanele kube ngaleyo ndlela kungeke kwaguquka kufanele kuvele ngaleyo ndlela ngoba wathi uyochamuka ngayo nayo yonke lento lenkulu lebekayadi ukuthi yayitofezeka emva kokuba sekayikhulumile beyangatiphumulela yonke into ingaphansi kwekulawulwa imbewu yakhe yayilivi lakhe nelivi lakhe laliyimbewu Yesu wathi lalingiyo nayo yonke into yayitoba kahle ngoba bekashito ukuthi ivete inhlobo yayo iguquleka simo kuphela enhlotsheni yayo niyabona livi lakhe lalifanele libe inhlobo yalo uma athite lusundu lesihlahla bekangakaconze lusundu ne-okhi kucutshwe ndzawonye bekaconze ukuthi isihlahla selusundu lapha nesihlahla sem-okhi lapha yonke into ibekwe ngekenzawo isenzaweni yayo oh kuwe kuphela besingafunda logo kuthi nguyiphi ingxenye yelivi lesingiyo sifanele sithathe indzawo yethu akunandzaba ukuthi iyini ngicabanga ngathathe lomncane lapha enqoleni yalabakhubatekile ngalesinye sikhathi ningakhi imikhuleko lethembekile lobe wendiwa etikwakho manje-ke asiconze ngako sikunikela nje kuNkulunkulu futhi ne uyimbali lapha emkhathini wenu nekuthokotisa kwakhe nako konke niyabona kuthi singasukuma bese siyahambahamba kuthi bengakulangatelela kangakanani kwenda loko kodwa noko uyathokotisa ngendlela nje lahlala ngayo njalo ngithola kuvuseleleka kubukela lo dzathe lomncane niyabona ngoba sonke siyakholelwa ekuphiliseni simbonile uNkulunkulu enda imimangaliso ngetulo khashane kwaloko niyabona uthi uyakwati loko naye niyabona kodwa uyavuma ukuthatha indzawo yakhe niyabona noma ngabe kuyini nguloko lesikufunako futhi ngikholwa ukuthi kwakunguDavide lo wathi ngingamane ngibe limethi endlini yenkosi kunekuhlala emathendeni nalababi niyabona akunandzaba ukuthi kuyini ngithathe indzawo yami ngaletinye tikhathi ufanele wehlukane nayo yonke into lethandzekako emhlabeni kuwe kuthi uthathe isikhundla sakho uNkulunkulu lakubitele kuso ngineliciniso niyifunza ivaliwe lele ngikushoko Niyabona na. Ngaletinye tikhathi yena kanye lo muntu lothandzeka kwendlula bonke emhlabeni. Ufanele uchawulane nabo ubashiye nje uthathe isikhundla sakho kuKristu kuya lapho uNkulunkulu akubithele khona niyabona na kodwa wendani uNkulunkulu na ukuguqula simo kuloko lowawungiko mhlawumbe indvodzakati noma indvodzana noma ngabe kuyini uvela emndenini lothandzekako ngaletinye tikhathi ukubeka kulenye indzawo letside ngoba indlela yakhe yekukwenda niyabona ngekwentiwa ibe yinsha ingcondo yakho kuthi uthobele livi laNkulunkulu kungakhathaleki ukuthi umvuzo uyini niyabona na letinto leti atiti akubitanga kuhlengwa kwethu kwakungesiyo into leshiphile kwakuyindvodzana yaNkulunkulu yadzingeka isifele niyabona na akusiyo Dindo delinani sibili divela ensengweni lenkulu. Uletha nomlayeto lona. Kwakungesilula niyabona na. Cha akulula. Ngadzingeka ngishiye yonke into leyayithandzeka kimi. Ngisho nebantu bami lucubo wonke umuntu. Kodwa uyabona linani lako ku niyabona. Kwenda intsandvo yaNkulunkulu. Futhi kwenda loko ngekwathi ukuthi kukhona into letsite kimi. Ngesikhathi bavamise ukuthi bathi yebo ke bebatongicosha bacabanga ukuthi ngangilahlekelwe ingcondo. Ngibhaphathisa egameni laJesu Kristu kuphambene nelibandla nato tonke letinto leti. Bathu yahlanya. Kodwa niyabona anginandzaba ukuthi bathini kukhona into letsite lefanele endiwe. NaNkulunkulu uthatha umuntu nje amnamathelise esandleni sakhe futhi athi yenda loko futhi uyakwenda. Kufanele ukuthi kwakuyimbadalo lengakanani kuPawula longcwele afundziswe ngaphansi kwaGamaliyeli thishala lomkhulu kunabo bonke welusuku. Ngekuthi ehle nayo yona kanye lento lebekayithatha ngekuthi kweduka. Dindo lebekacabanga ukuthi kwakudindo letimbi kakhulu letathi ngenteka ebandleni. Uta khona lapho ngco futhi uba ngumhlanganyeli wakho. Dindo lengakejwayeleki nekuthi uNkulunkulu usebenta kanjani ngetindlela leti mangalisako. Leti ngakejwayeleki tindlela leti ingcaba. Kwenda timanga takhe. Ngesikhathi uNkulunkulu sekakukhulumile, bekathi ukuthi livi lakhe laliyimbewu. Belingakhona lalitoveta inhlobo yalo. Manje yayalwa ukuthi ivete kuphela inhlobo yayo. Kuthi iyohlala njalo ikwenda lokho uma umuntu angayikhinyabedi. Kuthi lalitoba kanjalo libandla laNkulunkulu nako konke lokunye. Livete inhlobo njengoba lalinjalo ekuqaleni. Kube bosiyazi bethe nkolo abalikhinyabedanga lelo livi. Betama kulibeka kulenye indzawo letside noma lenye indlo letside. NkuluNkulu beka likhulumile. Kuthi akunandzaba ukuthi bangakwenda kanjani, batama kulingcolisa futhi balikhinyabete kanjalo njalo. Litoveta inhlobo yalo ayikho nje indlo letolimisa. Ngiyethemba angivakali kungathi ngiyanithethisa nonke. Ngabe lokho kunemsindo kakhulu na futhi niyabona manje sithola yonke into ingokweluhlelo uNkulunkulu wakukhuluma futhi wathi akube khona futhi akube khona iEden akube khona timbali letinhle akube khona indvodzana yami ngemfanekiso wami lucobo ime lapha ya ensimini yaseEden futhi akuthi nemlobokati wayo ame eceleni kwayo Oh kuhle kanjani ukuthi lokho kwakuyini nababe beka ngubabe niyabona ngako nako ukuthi abantwana bakhe lucobo bavela futhi wabendela iparadise uNkulunkulu uyathanda kwendela abantwana bakhe tinto anikhumbuli ukuthi kukanjani nine bomake nekuthi kanjani akunandzaba ukuthi kanjani ukuthi bekufanele uvumele etafuleni uma junior bekadzinga lelihle liphele icathulo lati thandzako be uyokwenda niyabona noma ngabe bekuyini kuthi ubendele lokutsite abantwana bakho babe kuthi beuyosebenta kanjani kamadima ngalokutsite cacaca kuthi utholele abantwana lokutsite niyabona na yebo lokho nje kukhombisa ukuthi siphansi khashane lapha mtali ungumtali lo wendlulele niyabona futhi kakhulu kangakanani akumangaliso umpostoli athi liso alikakuboni noma indlebe ayikakuva kanjalo futhi akukangeni enhlitiyweni yemuntu lo uNkulunkulu lanako kwabo lokubekelwe labamthandzako futhi nje singeke sakucabanga engcondweni yethu thini ingcondo yethu ayikafaneleki ucabanga indlela lefanele ukuthi uNkulunkulu ubekeni kithi lesimthandzako ngiyabona thini ngingakucabanga nje ukuthi kuyoba yini ngingacabanga ukuthi kuyoba yini kodwa ingcondo yami ayikwathi ukucabanga ukuthi ukukhulu kangakanani kungetulu kwaloko ngayocabanga nje ukuthi lizulu liyoba njani lapho sonke siyoba lapho futhi sibasha futhi kungekho sono na futhi kungekho oh indzawo lenhle kanje pho Kodwa niyabona kungetulu kwaloko. Niyabona thini ungeke kwangena ngisho enhlitiyweni yemuntu lo uNkulunkulu lanako kwabo la kubekile. Wakukhuluma futhi kutoba njalo. Manje emva kwaso sonke lesimiso lesi lesihle libeka naso lapho seyakhe angikaconzi kukusho ngalelo gama simiso. Kodwa nje luhlobo lolufana ne ngabe akakwenti yini make ngaphambi kokufika kwemntwana abakubidi yini loko ngetingubo teluswane lolusanza kutalwa na bathola onke lamabhutsi lamancane nayo yonke into seyilungele niyathi kufika nje kwale ngxenye lencane yeluthando uNkulunkulu layithumelako lethola loko nguloo uNkulunkulu lakwentela Adam na Eva wadala le nsimi yase-Eden bekakukhulumile kwakusengcondweni yakhe futhi uma akusho khona-ke kumele kwenteke. Ukhumbuleni loko manje, loko lakushoko, kufanele kwenteke, niyabona. Futhi akakwati, akukho lokungakuvimbela, akukho lokungakuvimba ukuthi kwenteke. Akukho lutho lokungakuvimba ukuthi kwenteke. Nkulunkulu washo njalo, loko kucetha indzaba, Nkulunkulu wakusho kuto kwenteka. Manje, bekanako konke loku engcondweni, kuthi wathi, akube khona, manje lo uGenesis wekuqala niyabona. Akube khona loku, akube khona loku, akube khona, bekahlanyela imbewu. Ayibe lapha, ayibe lapha, ayibe lapha. Futhi bekathi ukuthi kwakutoba ngaleyo ndlela, ngoba kungeke sekuguquke. Manje loku kusinika kukholwa-ke, futhi loku lakusho lapha, kutoba khona. Ngako asesivumele leyo mbewu iwele etinhlitiyweni tethu kuze sibe yimihlabathi yekukhulisela imbewu yaloko niyabona etinhlitiyweni tethu futhi asiyisebente le ndzawo lasifake kuyo etinsukwini tekugcina niyabona imbewu ayiwele etinhlitiyweni tethu Nkosi livi lakho aliwele enhlitiyweni yami akungabikho nalokuncane kungakholwa njenga-Abrahama ngesikhathi sekalikhehla kwakubukeka kwangathi kungeke sekwenteke batho kwenta kanjani loko na utoba kanjani ngale ndlela na akazange akunake lokho wavele nje wemukela livi likaNkulunkulu futhi waqhubeka akukholwa naNkulunkulu wakwenta kwafezeka manje uNkulunkulu bekashito tonke letinto leti ngako bekathi ukuthi kwakutoba njalo futhi kwenta waveta inhlobo yako manje njengoba besaguqule simo ngaleso sikhathi yonke imbewu esidalweni lesiphilako nendalo futhi kwakufanele kube khona yaphuma njengoba nje bekathite iyophuma noma wathi akube khona mhlawumbe emakhulu ngemakhulu eminyaka endlula kodwa lapha sikuthola kuyi-Eden lenhle netinyoni letinkulu tiyandiza leto tinyoni tatingakafanele tife imbisi neliwundlu kwakudla ndzawonye nelibhubesi ingwe nenkabi futhi kwakungekho kubulala kungekho kufa kungekho kudzabuka futhi nango Adam na Eva bahamba ensimini yase-Eden yonke imbewu iveta akukho lokunye lebeyingakwenda yayingeke ikhone kwenta lokunye ngoba uNkulunkulu wathi akube ngaleyo ndlela kwafanele kube ngaleyo ndlela oh ngingathanda kanjani kuma lapha umzuzu nje ukuthi ngisho niyabona kulapho la sibhekene khona namanje kupheleliswa kwalelo livi manje uNkulunkulu wathi akube khona futhi naku kuyavela kucala ngalokuphelele kungiko impela nje manje lesihlahla lesi singaveta kuphela leso sihlahla lesihlahla lesi singaveta kuphela lesihlahla lesi futhi Adam indodana yaNkulunkulu angaveta kuphela indodana yaNkulunkulu niyabona niyakuthola leli ngiconze kukusho na ngiyo yonke into ngenhlobo yayo futhi ngawo uNkulunkulu wakhona ukuthi athi yebo-ke ngizovele ngiphumule-ke manje futhi niqaphelile yini kwakungemavi lambalwa kabi uNkulunkulu lake wawakhuluma eqinisweni kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeka wakunikela emva kwekuwa kubaprofethi bakhe futhi baveta livi manje niyabona uNkulunkulu waphumula besede lokunye langakwenda bavele baye nje enhlokohhovisi yakhe bese bancuncotha emnyango futhi bathi babe kuyini na futhi uthumela livi phansi ngabo niyabona unengcubo nendlela yekwenta leto dinto akube nje futhi nguleyo ndlela lokwakungayo yonke into kwembewu yayo iveta inhlobo yayo manje ngesikhathi yonke into seyibukeka inhle kakhulu nayo yonke into ifezeka kuloko nje uNkulunkulu lebeka kushito manje naku kufika lolu bhici umkhohlisi longcolile manje nguloko lengitama kunecwayisa ngako nonke lapha uma nibona imbewu yaNkulunkulu icala kubambelela kuthi ikhule caphelani lo mfo angena anebucile ngako konke langakwenda ucaphuna umbhalo nje kulo lobekangeke abanako niyabona Mcaphele sisene ngoba ungumkhohlisi. Ngitokubita ngekuthi esikhundleni semlingisi ngekulingisa ungumkhubati, ukhubata tintfo alingisile. Ungumkhubati futhi yena umkhubati noma umphenduketele noma umonakalisi wembewu yasekucaleni neluhlelo lwasekucaleni. Manje niyabona lapha njengakuleli cembu lenu lapha manje ekuseni nineluhlelo ninembono. Manje mucapheleni lowo monakalisi uyoba nebucili futhi ahlakaniphe ngako konke langakwenda. Niyabona kodwa gcina umbono wakho mfana. Uyabona bani solo ubambelele kuloko. Manje futhi siyathola ukuthi ngesikhathi angena wakhubata leyo mbewu futhi wayonakalisa leyo mbewu ngekungena emihlabathini yekukhulisela lokwakungu-Eva futhi onakalisa leyo mbewu ngembewu lenekonakala ngaphambi kokuthi ifinyelele lapho konakalisa leyo nsimi lenhle yase-Eden. Lapho lizulu into kuphela loko lokungiyo ubuyisela nje lapho sikhona manje sisendleleni yethu sibiyela kuloko kucala kwasekucaleni kwalokudaliwe kwaNkulunkulu. Sibiyela ensimini yase-Eden futhi indoda nemfati kungekho kwasono noma yini kuthi siphile phakathi. Kodwa manje ufuna siguqule simo ingqondo tethu ngekwentiwa ibe yisha noma siguqule simo ngekwentiwa tibe tinsha tingqondo tethu. Manje Sathane uyangena kuthi ufaka kukhubata evini alenda lisho into lelingesiyo manje ngiloko lakwenda ekucaleni. Futhi manje cuphelani lokhu kutovakala kungakejwayeleki kabi manje ekuseni kubantu uma ngingemi futhi ngesekele kakhulu umcabango lapha ngaphambi kokuthi ngifinyelele emcabangweni wami lovamile lebe ngifuna kuwufinyelelisa kini. Ngulokhu ukuthi lo mkhubati wangena futhi njengoba nkulunkulu bekathethe iminyaka lethi nkulungwane lethi sithupha nelivi lasekucaleni kuveta lonke livi lenhlobo yalo nako konke lakwenda kwakuyoba livi lankulunkulu lucobo liveta inhlobo yalo. Manje lo mkhubati uthethe iminyaka lethi nkulungwane lethi sithupha nekukhubata lelo livi lankulunkulu futhi wendeni na utilethe yena eluhlobeni lolusha lwe-Edeni, i-Edeni yaSathane. Siphila lapho-ke namuhla. Kwakwenda kanjani lokho na? Kwakungenzeka kanjani na? Manje ingxenye lethu sako ukuthi kwakwenda kanjani. Futhi ngilapho la sifanele silengutele lapha kwendlala lokhu embikweni kuze nidadishe ngako manje nanebanakethu lapha kanjalo njalo emavikini letako kuze nibone ukuthi Sathane kwakwenda kanjani lokhu futhi nibukisise ukuthi uhlakaniphe kanjani nekuthi unebucile kanjani. Manje wakhubata leti mbewu leti. Manje bekangeke atibhubhise, wavele watikhubata nje. Manje siyaconza ukuthi sono sikulunga kuphendvuketelwe kuthi nje emanga aliciniso lelibekwe laphendvuketelwa. Niyabona noma yini kuphinga sento lesifanele uNkulunkulu lasimisa nje lesithethwe nje ngendlela lengakafanele. Niyabona noma yini ngekufa kuphendvuketelwa kokuphila. Kufa nje kuyathatha. Niyabona kukhubata kuphila. Manje ube neminyaka lethi nkulungwane lethi sithupha kukwenda nesifutho sakhe sashevu futhi ukwende kanjani na? Manje lena ngule ngxenye lethu sako futhi lalelisisani manje wakwenda ngempucuko. Manje loko kuvakala kungiloko ngakejwayeleke kodwa kungiloko ngitokwenda statement lapha lesitonenda nisolo nicagela mhlawumbe imizuzu lembalwa. Ngiyethemba ukuthi ngeke kodwa nikuconzile yini loku na? Manje angidami kwesekela kungade kodwa benatini ukuthi impucuko isayensi imfundo netintho lesitithatha njengemagugu kakhulu namuhla ngilo kanye lithulusi laSathane. Ngisho nempucuko na? Impucuko ayidinga nkulunkulu. Impucuko idanga Sathane. Manje ngitokufakazela loko kini ngelivi emizuzwini lembalwa nje. Impucuko ayisiyo yankulunkulu ngoba ake nginikhombise kule mpucuko. Ngesikhathi siya ngokuphucuka kakhulu lapho sisebenta ngesayensi sihlala njalo sitibulala thine. Niyabona na? Ngale mpucuko seyakhe yate yenyukela esicongweni manje futhi sinekufa kule mpucuko, sinesono kule mpucuko, sinekugula kule mpucuko. lo ngeke kwaba kwaNkulunkulu ngakho uNkulunkulu kumile wakhe lomkhulu umbuso lomkhulu wakhe luqobo lotaku siyoba nemphucuko kodwa ayuba noma yini lefana naloko ngeke ibe ngescience iyoba imphucuko yekukholwa ngelivi niyabona na lemphucuko yescience lesinayo ilugibe lwasathane impela futhi ngiloko labulele bantu ngako ngiloko lasibulala nsuku tonke ngako kukanjalo njengoba sidla lusuku nelusuku esikhundleni sekuphila siyafa baphendukedele yonke into kakhulu ngisho nekuthatha nje lokungaka kwaloku futhi kucutshwe naloku nekupastelisa loku nalokwa lokwa sekuze kukufa sivele sifako futhi akunandzaba ukuthi utama kwentani uyafa nesibonile leso sithombe itolo ebusuku sala uma Afrika niyathi ukuthi kungani abazange sebabe ne penicillin labo bantu baphila isikhathi lesithe kunalesi kuphilako abathi ngisho nekuthi ba emagciwane akabakhathathi niyabona ngani ligciwane lingaphakamisa sandla salo futhi litinikele kubo niyabona na ngoba yena niyabona akaku abanjalo ngani na abakaze bonke ba niyabona sithothatha iscience kuyicabanga njengepenicillin noma indlo letsite labayoyifaka kithi kukhipha lesifo lesi futhi kudzilita lenye indlo letsite futhi kwente umhlabathi wekukhulelisela lenye indlo letsite niyabona na manje akakwenti lokho niyabona na manje noma ngibani labanengibeni ubantu libiya emaplazini noma ngibani uyathi ukuthi sithombo lesiphile kahle asidzingi kufuthwa sinaloku kucosha lokukuso lucobo kwekuphila neligciwane lingeke lite ngisho lifinyelele kuso kusangempela sithombo lesiphilile ngulesithombo lesi lesifakwa embhedzeni wetithombo ngulesithombo lesi lesibhasteliwe lofanele usitototise Wenda sibonelo nje labanye benu bafo lapha bangu basenshonalanga lapha ukani emuva etinsukwini tenkomati lenzala lenetimpondo letinze namuhla nithi nenyama yenkomo lengcono neHereford yenu ninayo na aninayo leyo ngomati lenzala lenetimpondo letinze ingasukela intombatane lenzala kodwa yayikhona yayiphila busika bonke lapha njengendluzele Oh, yayimathambo nako konke, kodwa yayiphindwe kabili. Hereford uthonsa lifolishi ngaphansi kwayo. Uma uyithwebula sithombe, kuze kuyofika esiswini sayo, cishe kukhombisa ukuthi inyama yayo kuya ecakaleni lenkomo. Futhi kuyini na, yivulele iye ngephandle lapho, yayingafa. Yayingeke iphile busika kube yayingadzingeka. Ufanele uyondle nako konke lokunye, uyinakekela, kuloku itototisa. Ili pastela niyabona na kodwa yona sibili lenetimpondo letinze lenzala yelucobo vele uyivulele nje kungaleyo ndlela namuhla ngamaKristu ethu sinalamane kakhulu lesifanele siwanakekele kuthi siwancenge siwabeke siwende lidikhoni ebandleni siwabhambaze ehlombe kuthi silendele sikhundla lesitsite lesikhulu ebandleni noma uma ungakwende ngani lona lingeke lingene uma ungamvumeli lona ende loku nalona ende lokwa kukutototisa ngake wacabange nje emaKristu mbamba angiloko na beka mahadlahadla bekatidlakela be ungakumcabange nje Pawula longcwele angilolo hlobo lomKristu wawungake umcabange nje Petro longcwele akuthi manje uma ungangendi umengameli lomkhulu yebo ke angathi ngingahle ngiyojoyina sibanibani beba indvodza lemahedle beba ngemadvodza ekukholwa bebahlala naNkulunkulu Bebahamba naNkulunkulu bebangamadoda emavi lambalwa bebakhonda uNkulunkulu busuku nemini njalo wawungadzingi ukuthi ubafuthe futhi ubatototise futhi uthi utobanika lokhu lokwa noma lokunye bebayindvodza lemahedle bebathi imbewu telucobo hayi lebhastelwe emahlelweni uma nini emamethodist ningangiphathi kahle ngitoya kumabaptist emabaptist awangiphathi kahle ngitoya kumapentecostal uma angangiphathi kahle ngitobuyela kuma Katolika noma ngabe yini lokunye ngiyabona ngiloku basteliwe ufanele ubagcine bafuthiwe yebo dokotela mfundisi mnakethu sibanibani lobo akusibo kuKristu buKristu abuceli kwasadiki abuceli kusidwa bathi uNkulunkulu kuphela Wimbewe yasekucaleni buthanda uNkulunkulu futhi buyathandzana akukho kufuthwa kubo nekubadodotisa nokusolo ubabhambatha futhi uthi yebo ke lotsathe yeboke ngikholwa ukuthi kulungile kuye ukuthi abe netinwele letimfishane nalona angabi nato futhi ayikho into lenjengaleyo futhi babayekele bendlule naloko limahedle livangele lenele ngaphandle lapho alehlele lapho litokwehlela khona emaKristu ayalithandza mfanele ngithwalo ngiyiswe ekhaya ngiye ezulwini lolula ngembhedze lohlotshiswe ngetimbali babe kanzi labanye balwa kuze bazuze umhlomelo futhi bantshweza bathabula tilwandle letinengadi ngifanele ngibhambade emhlana naloku lokwa nalokunye futhi ngitototiswe na ngibheke kuba nenzawo yami ngiphandle ngaleya kanye nalaba mahedle angingabheki kufika etulu lapho ngingenatibati temhlomelo nhlobo ngifanele ngilwe nangabe ngifanele ngibuse yanzisa sibinzi sami inkhosi niyabona asengime njengemkristu ngingabi sithombo lesibhasteliwe kuthi ngifanele ngitototiswe futhi ngibhambathwe futhi ngingeniswe entweni letside awungeniswa futhi kahle kahle bukristu uyadalwa kubo uba sidalwa lesisha uyimbewu yankulunkulu leta ingene emhlabathini Manje sithola ukuthi wafutha lesifutho lesi sashevu naleso sifutho sasisifutho sekuconza kwesimanje manje imfundo isayensi nempucuko yona kanye letinto lesithatha njengeligugu kakhulu Nike nema ukuthi nicabange ukuthi sitha sethu lesikhulu empilweni yethu yemvelo namuhla emkhathini wetive bukhomanisi na yini inkulunkulu webukhomanisi na impucuko nemfundo isayensi kunjalo akusibona ngoloko labaphila ngako nalabahluma ngako isayensi kwesayensi emasayensi uNkulunkulu wesayensi manje uma bendovele nje nangalesifutho sashevu walempucuko yesimanje isayensi nemfundo manje asengini khombise ngebufakazi ukuthi imfundo nempucuko ivela kudevele manje asesivule emuva lapha futhi sibone Uma nifuna kuGenesis sahluko sesini kulungile manje asiqale ngelivesi lelishumi nesithupha la Genesis wesini lishumi nakune lapha noma Genesis wesini ngiyaxolisa manje caphelani sathane nine bantu lenilandzela lamathepo nemnakethu wethu lapha manje ningivile ngishumayela ngentalo yenyoka futhi loko kungeke kuphikwe loko kwavulwa kulolunye lwaleto timphawu letisikhombisa kwakufihliwe manje uma abantwana akhule ngaphansi kwalolo hlobo niyabona ngaphansi kwaloko kufundisa bebanjalo-ke batali babo banemvelo yebatali babo emahlelo abo kanjalo njalo bafanele bakukholwe loko niyabona bakukholwa loko ngoba batalwa ngaphansi kwalowo mtali kodwa namuhla asidalwa ngaphansi kwalowo mtali umtali wethu livi nelivi yebo-ke uthi ngatalwa ngaphansi kwankulunkulu nami kwalowo mnyaka kodwa lona ngumnyaka wesicongo lona ngumnyaka longale kwalawo mahlelo kwafanele ivele unkulunkulu wakumisa kanjalo kuthi kufanele kuvele leto timphawu leti sikhombisa tifanele tivulwe kwakufanele kwentiwe kulo mnyaka waselawudisiya kuthi ngicabanga ukuthi ngale kwanoma nguliphi lithundi lekungabada hhayi njengoba sichosha asinakuchosha kuphela ngajesu kristu akukho namnye wethu sichosha ngajesu kristu kuphela kodwa siyabonga ngale nhlanhla yekwadi nganoma yini ngale ya kwanoma nguliphi lithundi lekungabada unkulunkulu usikhethile kulolu tinsuku tekugcina futhi kufakazele ngetibonakaliso emazulwini nasemhlabeni nato tonke tita tibiyela ngco evini kufakaza ukuthi kunjalo lo mnyaka lesiphila kuwo lo mlayeto nekuthi unjani asisiyo inkholoze asisiso sicuku setinhlanya sithincekta nkulunkulu lebitwe ngumoya longcwele nitoba nato tonke tinhlobo temagama lachanekwe kini kodwa loko akusho ukuthi kunjalo manje khumbulani indodzana yasathane kwakungukhayini manje ngicabanga ukuthi nonke niwalalele kuwo onke amathephu lokukuthi ngiyatibona tindlu temtapho welwati ngaphandle lapha tabo manje khumbulani ukuthi Eva uba ngilokhuleliswa ngusathane naselusukini lolufanako sinalo lutsaba lwako ethukson manje ukuthi wesifazane uma aba uhlala nendlotsa lamabili angaba neluhlobo lolubili lolwehlukene lwebantwana siyakwazi lokho ngakwazi ekukhwetiseni tinja netinto kanjalo njalo uma kungaso leso sikhathi ngako sathane ngaloko kusa mhlawumbe wahlangana nalona lomubi lokwakuyinyoka hhayi silwane lesivuma ngesisu kodwa silwane lesinebucili kakhulu lesihlakaniphe nebucili lesikhaliphile kunato tonke tilwane singaphansi kwemuntu nje nemuntu usilwane cobo lwakhe futhi sisilwane lesimunyisako silwane lesinengadi lefuthumele futhi sathane bekasihlanganisi leselandzelako lapha lenyoka yayiyinto lelandzelako kumuntu kusuka kushimpanzi ime emkhathini wemuntu neshimpanzi manje isayensi ifuna leso sihlanganiso lesilahlekile futhi sifihlakele kakhulu ngekuyithatha uyehlise futhi akukho ngisho nelithambo kuyo lelibukeka njengemuntu niyabona uyenda silwane lesihuma ngesisu manje siyathola manje ukuthi lo mfo wathola Eva ensimini yase-Eden le ntombi leyayingathi sono yayingathi nekuthi kungcunu bayo babuyini futhi lo mfo bekati bekakhaliphile anebucile ahlakaniphile futhi lo mfo wamtshela imbewu lesithelo sasibukeka futhi sihawukeleka futhi ngesikhathi ahleti nayo ngaloko kusa kwase kuthi-ke niyabona-ke nzambama wancenga adamu ukuthi ente into lefanako amtshela ukuthi kwakuyini kwase kuthi-ke adamu ngemabomu athi kuthi bekangafanele ukuthi akwende waphuma ahamba nemkakhe wase uyasenda lesento lokhu kuthi ekugcineni bekatofika kuso empeleni kodwa niyabona kwakufanele kube ngaleyo ndlela kuhlakanipha kankulunkulu ngoba lokhu-ke loko kuveta ebaleni ingxenye yakhe yokuthi abe ngumsinzisi babe umphilisi ningivile ngishumayela ngaloko niyabona manje kube loko kwakukadze kungakendiwa wavele wabayekela lapho nje ekutheni batikhethele kubayekela bende beyangeke abende bakwende futhi abe asolo anebulungiswa kodwa bekangababeka balingane naye nenkululeko yekutikhethela bese-ke ubayekela batendele ngesingabo futhi bekathi ukuthi babetokwenda futhi ngakho-ke niyabona manje-ke ngesikhathi adamu ahleti naye wadala emaphahla nalelinye lawo lalila sathane nalelelinye lawo lalila adamu lobekawa nkulunkulu Kayini na-Abela naloko kwendeka sinalo ludzaba laphaya eTucson manje umlungu wesifazane waphila nendoda yakhe ngalokunye kusa futhi ngaleyo nzambama waphila nelinigro nalomunye webafanyana kwabakhona bafanyana lababili lotalwako lomunye wabo kwakulinigro lelincane lelinenhloko leluphonjwana nalo lomunye ungumfanyana lonenhloko lenetinwele letimhlophe amuhle sibili futhi cabangani manje utama kwenda lobabe lomhlophe kuthi anakekele labantwana bobabili wase uthi lobabe nitonakekela lo wami kodwa hhayi walo le ndoda yelinigro ayinakekele umntana wayo ngako niyabona kuliciniso kuhlala njalo kunemaphahla futhi kungaleso sizathu ningakukhohlwa loku mhlambi lomncane libandla etinsukwini tekugcina litoba ngemaphahla lasonzelene kakhulu ngangekuthi liyodukisa labakhethiwe Mateyu 24:24 niyabona libandla lito ngumnyakatho wepentekostali lifana kakhulu nendlo sibili liyoze lidukise nalabakhethiwe kube bekungenteka futhi kamvanyana uma ngithola lithuba ngifuna kuchaza loko kuthi lolo khetho luta kanjani niyabona litobadukisa ngoba licishe lifane naleyo nto lefanako niyabona bobabe lababili nje ngiloko kuphela make lofanako libandla lelifanako inhlangano lefanako into lefanako umhlabathi wekukhulisela uyafana lapho livi liwela khona kodwa lelinye lawo njengalapha liphendukedelwe niyaconza na kanini amen uma niconza niyabona lelinye lawo yimphendukedelo ngoba ngubabe longasuye lokukuthi ngiyofakazela ngalinye ilanga uma nkulunkulu atongivumela futhi lihlelo liluphawu lwesilo niyabona ngubabe longasuye utamatamisa abantu baye enhlanganweni esikhundleni sekuthi baye evini niyabona ngubabe longasuye ngumnyakati wakhayini uma ngiya ekhaya ngalesikhathi lesi ngishumayela ngesifundo lesithi umkhondo wenyoka lesilwane ekucaleni nalesilwane ekugcineni futhi silandzele umkhondo wayo ngco ebhayibhelini futhi sibone ukuthi iphethe laphi niyabona na nani nonke nikuthole lokho elucingweni niyabona uma inkosi isivumela ukuthi sikwende futhi manje bukisisani nje kuthi lo mfo usekanjani kuthi kanjani nje kuthi impela nje yebo-ke bafanana nje najudasi najesu lapho bobabili babomnaka esiveni sakubo njenga-esawu najakobe nje nanjengeligwababa nelituba kuhleti eluthini lolufanako kuthi yonke into iliphahla kulokulwa impi lokukhulu lesikuko sitha sisebenzisa kukhohlisa njengoba senda ku-eva Oh, unkulunkulu ushito yini na? Impela. Kodwa impela niyabona na? Niyabona. Etama kuzindla ngetulu kwaloko unkulunkulu lebeka kushito ekuqaleni. Nitawukufa. Wathi yebo unkulunkulu kushito loko. Kodwa empeleni niyasibona leso sifutho etikwako na? Niyabona na? Kodwa unkulunkulu la kushoko unkulunkulu uyakugcina. Akadzingi lusito loluvela kuSathane. Uyakugcina. Ngako ningalokothi nikhohliswe ngiloko manje siyacaphela ke kuthi yaveta inhlobo yayo manje ku Genesis lapha siyathola emva kokufuthwa kwalo shemvu wekwati manje iscience lwati uthi konke lesikuvako yiscience iscience 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 sifundo lesikhulu esikolweni yiscience namuhla imoto lengcono loku lokungcono likhale lingcono indlu lengcono loku lokungcono lokwa lokungcono sendani na siyafa ngaso sonke isikhathi sadala imoto siyayekela kuhamba ngetinyawo siyekela kuhamba ngetinyawo bese ngajika sicekethe yeboke asisenayo indvoza sinenhlanti lengenamgogodla nje kunjalo ngabesifazane konke la kontako ujikijela timphahla bese ke acinzethele likinopho nako ke abe kanze make wakho bekavamise kuhamba aye emthonjeni futhi athwale emandi futhi akabhe tinkuni futhi abilise ngeligedlela ndzawana thide futhi alungise timphahla takhe kanjalo futhi sesithambe kakhulu uma bebangakwenda bekungasibulala kodwa akukho lesingakwenda lona ngumnyaka lesiphila kuwo ngisho nescience yasho manje ukuthi emantombatane lamancane eta encamukeni kuya esikhatsini besifazane labasha emkhatsini weminyaka lengemashumi lamabili nemashumi lamabili nesihlanu budzala ngidibene nabo khona lapha elayinini kuthi tinsizwa tiya ebudzaleni lokusemkhatsini nenzawo emkhatsini weminyaka lengemashumi lamabili nemashumi lamabili nesihlanu budzala make wami umkami waya cishe anemashumi lamathathu nesihlanu kuya emashumini lamane make wami waya kusukela emashumini lamane nesihlanu kuya emashumini lasihlanu niyabona ukuthi baphupha kanjani ngalolu tinsuku tekugcina ngoba kungani na sisebenza kakhulu ngescience eminyakeni lelikhulu nemashumi lasihlanu lendlula kuhamba kuphela umuntu lebekanako kwakungelihashi noma ngelunyawo futhi manje sewuhamba ngendiza cishe impela ngemicabango niyabona iscience ikwendile naloko kwadevel manje wena uthi kunjalo mina kethu Branham na yebo mnumzana asithathe Genesis manje wesine wasekhayini uyesuka ebukhweneni benkosi manje bukisisani indvo yokucala la endile ningitshele uma nicabanga ukuthi sinalokwenele lapha ngoba ngidokuma nje kuloko noma kuphi niyabona Kayini wesuka ebukhoneni benkosi kulapho la enda liphutha lakhe khona uthi kulapho la nto kwenda khona liphutha uthi lapho kulapho ngiyokwenda khona liphutha ngawo kanye lo mzuzu lesisuka ngawo ebukhoneni bankulunkulu Kayini wesuka ebukhoneni benkosi uthi wahlala eVenda seNorth ngasempumalanga yase Eden niyabona ukuthi kwakunenkholo kanjani wahamba wajikeleta waya ngaseluhlangothini lwasempumalanga luhlangothi lwasempumalanga futhi Kayini wamathi umkakhe futhi wakhulelwa wadala Enoch na Enoch wakha lidolobha niyabona impucuko wakha lidolobha futhi wetha ligama laleli dolobha walibita ngeligama lendvodzana yakhe Enoch futhi Enoch wadala Irade na Irade be Na irade be wathi tsatsela bafati lababili ligama lalomunye kwakungu-Ada neligama lalomunye kwakunguzila na-Ada watala Jabali futhi uyise walabo bekahlala emathendeni futhi lo njalo lonetinkomo neligama lemnakabo kwakungujubali ngiyacabanga J-U-B-A-L Beka ngubabe lo njalo bekabetha emahabu nema-ogani niyabona umculo iscience niyabona ingena futhi zila naye watala Tubal Cain lo beka ngutishela watotonke tintfo YETANDLA lendiwe ngelithusi nensimbi ngalama imagama luhlobo lokubumba akuhlanganisa ndzawonye nathathe wabo Tubal Tubal Cain beka ngunama nalameka wathi kubafati bakhe Ada nazila banini liphimbo lami nine bafati bakalameka lalelani inkulumo yami ngoba ngibulele umuntu ngelinceba lengelitholako nensizwa ngemivimba lenguviswako umakhayini ayophindiselwa emahlandla lasikhombisa impela lameka emashumi lasikhombisa aphindwe kasikhombisa noma kasikhombisa manje caphelani bathi nje bangasuka ebukhoneni benkhosi baqala kwakha emadolobha baqala kwenda tingubhu letikhalako baqala kusayensi kwenda lithusi nensimbi nekudlala umculo kanjalo njalo niyabona na niyabona na manje kwavelaphi na ngubani owasuka na khayini intalo yenyoka niyakuconza na khayini wesuka futhi caphelani wesuka ebukhoneni benkhosi wase uqala kusebenza ngesayensi manje bukani lapho asolo asebenza khona niyabona isayensi imfundo imadolobha lisiko kwadeveli ngubani wakuqala na ngudeveli kwabani namhla na develi emabhomu e-atom netintfo kusibhubhisa ngawo siphila kuko sifanele siphile lapha singumuntu sifanele sihlale lapha kodwa imphucuko yankulunkulu lenkulu ingeke ibe nanoma nguphi kwaloko kuyo niyabona na futhi isayensi ithatha tintfo temvelo bese iyakuphendukethela kwenta tintfo lebetingendelwanga leyo nhloso futhi injalo-ke nenkolo yesayensi ithatha livi lankulunkulu bese yenta imhlangano ngalo esikhundleni sekwenta tintfo lelifanele kuyenta bathi tinsuku temimangaliso selendlulile libhayibheli lathi unguye itolo namhla naphakathi ayikho into lekuthiwa kuphilisa kwankulunkulu hambani niye even lonke futhi nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako ngeligama lami batokhipha emadimoni bayokhuluma ngetilimi letinsha uma baphatha tinyoka noma banathe lokubulalako akunawo balimata uma babeka tandla tabo etikwalabagulako bayosinza ini ngakho-ke tonke tive wonke umuntu konke lokudaliwe bukani mina nginani kuze kube sekupheleni kwemhlaba kuphela kwemhlaba icosmos yonke le nto kuphela kokuphelelisa kukhona ngekwelucobo futhi manje niyabona bathatha isayensi bese bathi oh yebo-ke kuphela nje uma sihlangana ndzawonye futhi sijoyine libandla bese siba ngiloku noma lelihle lilunga leliconzile sikhokha kwethu niyabona akusiko ukuthi oh ayikho into lekuthiwa nkulunkulu nivile itape yami ngabokristu bemanga etinsukwini tekugcina niyabona hhayi bojesu bemanga sathane bekathi kangcono kunaloko niyabona kodwa bokristu bemanga kristu kusho logcotshiwe futhi ecinisweni bagcotshiwe bagcotshwe ngani moya loyingcwele kwenta tibonakaliso netimanga futhi bayakwenta kodwa niyabona uma senkuta phansi manje siseminyakeni wekugcina hhayi emuva eminyakeni wepentecostal lapho singalapha eminyakeni wekugcina neminyaka wokuqala kwacala nelivi lelalingukristu neminyaka wekugcina utofanele uphele nelivi lelingukristu naleti letinye tintfo lamakhoba kanjalo njalo njengoba ngichazile abathwali nje belivi kufeza inhloso yalo lite lingene emumeni logcwele niyabona kwaloko lolu hlafu lwasekucaleni lolwalungiko manje livesi lemashumi lamabili nesihlanu na-adamu wabuye wamati umkakhe futhi futhi watala indlozana wayicamba ligama lekuthi ngusethi ngoba nkulunkulu kusho lowesifazane ungibekele lenye intalo esikhundleni sa-abela loyo khayini lambulala nakusethi nakusethi kwatala indlozana wayicamba ligama layo kuthi ngu-inoshi futhi ngaleso sikhathi bantu baqala kubita ligama lenkosi niyabona ukuthi leyo ntalo yenyoka yasuka kanjani yangena kusayensi imfundo emadolobha nemculo netintfo letinkulu nemfundo nesayensi kanjalo njalo kodwa intalo yalolungile leyayingu niyabona eva bekangenayo intalo niyakwathi loko umfati akanayo intalo wesifazane unelicanza kodwa hhayi intalo kodwa wambeka lo wesilisa intalo niyabona yabekwa ngekubeka kwankulunkulu wathatha intalo nentalo lenkulu kusobala kuwesifazane yaba nguleyo leyanikedwa nkulunkulu niyabona nkulunkulu wambekela intalo esikhundleni salowo khayini lambulala kuthi sitha kufa intalo yenyoka yabulala intalo yankulunkulu ekuphenduketeleni lapho niyabona nkulunkulu wabeka ngowesifazane intalo lengukristu niyabona kubuyisa intalo yasekucaleni futhi niyakubona na futhi ngakho niyabona le mpendukethelo yaletha kufa ngemfundo nebuhlakani naloko lesikubita namuhla ngesayensi nenkolo kanjalo njalo kwaletha kufa kodwa yena wamupha intalo futhi ngaleso sikhathi wacala umuntu kukhuleka egameni lenkosi futhi uqala kubuyela evini futhi niyabona na futhi khumbulani landzelani leyo ntalo njengoba sitolandzela umkhondo wayo emavikini lambalwa ngale nyoka lena ulandzeleni lokho kuswayekela ngqo embhalweni ibukisiseni leyo mivini lemibili ikhula ndzawonye ngqo njengoba nawuva umlayeto wami ngemvini ikhula iyetulu ndzawonye futhi isondzelane kakhulu ngangekuthi bewuyocishe udukise bona kanye lalabakhethiwe uma kunekwenteka etinsukwini tekugcina uma sewufika enhlokweni uveta luhlavu njengakolo nje kodwa akusuye kolo niyabona akusuye likhoba noko manje bukani lapho imphucuko imfundo ngicabanga ukuthi ngisenaleminye futhi imibhalo cishe lelishumi niyabona lebhalwe phansi lapha kodwa angicabanga ukuthi ngendlule kuloko kodwa siyaconza ngaloko ukuthi imfundo iscience nemphucuko kwadeveli kunjalo akusiko kaNkuluNkulu kukwadeveli manje angisho ukuthi aningafanele nibe nayo Cha impela cha kamvanyana ngingakwenda sitokufakazela lokho kuthi uNkulunkulu kufana nawe nje ugcoke timphahla nina besifazane thine silisa sasingafanele ukugcoka imphahla ekuqaleni kodwa niyabona ngenxa yekuthi siphila kulomnyaka lesiphila kuwo sifanele sigcoke imphahla niyabona simiselwe kwenda lokho sifanele sitigcoke kodwa ekuqaleni sasingakadzingeki niyabona ngoba sasingathi kwasasono kodwa manje sifanele manje sifanele sibe netimoto manje sifanele siye etindzaweni futhi sivakashe kanjalo njalo netimoto nescience kanjalo njalo kodwa ayisiyo yaNkuluNkulu ayisiyo yaNkuluNkulu imfundo kodwa ti simo semfundo saNkuluNkulu imphucuko iscience isesimene sayo sasekuqaleni niyabona ihamba endlule kakhulu kuloku lesukwendako manje bukani Bathatha tindlo letitsite base batihlanganisa tindlo letitsite endzawonye futhi kwenta ikhemikhali letobhubhisa manje tiyekele tisendzaweni yato lefanele tilungile tihlanganise endzawonye donke atikalungi niyabona na niyabona kuletha kufa futhi uma utama ukuthatha live laNkuluNkulu bese ulifaka enkolweni yale live uletha kufa kuwelicobo kubulala sikhondi niyabona ukuthi ngicondze kuthini na kubulala lo muntu wena uthi yebo ke manje buka ukholwa uNkulunkulu oh manje awudzingi ukuthi ukholwe lokho uma libandla lethu ngaso leso sikhathi semphumelelo lesibulala le lesibulala lesifundo ufanele uvumele yonke into iwele eceleni bese uthatha live kuphela uhlale nalelo live ngo ungasuki lapho uNkulunkulu asho njalo kungiloko nje angikhathali ukuthi imfundo ingafakazani etinsukwini kaNoa bebangafakaza ukuthi kwakungekho mandi etulu lapho etibhakabhakeni kodwa uNkulunkulu wathi yayitokuta letsite ine uthi yeda kunjalo bathi namuhla akukho mlilo etulu lapho lotokwehla kodwa ubukusiseni wehla ngaleni yelilanga sitokwenda kanjani lokho futhi sende nalokwa na mbukisiseni uNkulunkulu akwenda utokwenda wathi wawutokwehla naleyo ntalo iyobambelela ndzawana tside ludumo uNkulunkulu indlo kuphela layifunako namuhla ngomhlabathi wekukhulisela ndzawana tside lengakhulela kuyo iyoqala ingene kulomnye umuntu futhi batoyiphendukekela futhi bayifuthe njengoba enda kuEva yaqala kuEva kuthi yena ikhulele kuye futhi adale emadodzana aNkulunkulu hayi emadodzana sisathane kodwa bengumhlabathi wekukhulisela futhi yawela endzaweni engasiyo kanjalo nelivi liyowela kulongakholwa noma umngabati noma umncikati uyokwenda lilunga lelibandla ngabo kodwa hayi indvodzana noma indvodzakati yaNkulunkulu ubatshela ukuthi bayekele tino letabo tikhule bayokuhleka labo usweni bakho ubatshela ukuthi bente lokhu noma lokwa noma wesilisa ukuthi akwende bayokuhlekayo labo usweni bakho akusiwe amadodzana uNkulunkulu ngumhlabathi wekukhulisela longasiwo naloku nje babambe intalo niyababona lalabagcotshiwe bemanga na Bacotshiwe yebo ngamoya loyingcwele bakhuluma ngetilimi futhi bende tibonakaliswe netimanga kodwa kwa Sathane Yesu wathi labanengi bayokuta kimi ngalolo suku futhi bathi Nkosi Nkosi angikhiphanga yini emadimoni futhi ngasebenza imisebenzi emikhulu nalene mandla netimanga ngeligama lakho na wathi sukani kimi ninebenti balokubi yini bubi Davide wathi uma ngikhulelwe bubi enhlitweni yami uNkulunkulu angeke angive niyabona na bubi yinto lo wathi ukuthi bewufanele uyende kepha ungeke uyende wathi kangcono kodwa ungeke uyende kububi niyabona uyathi bebafanele bahlale nelivi laNkulunkulu kodwa ngenxa yelibandla noma ngenxa yalomunye umuntu noma lenye indlo letsite uyophondla evini laNkulunkulu futhi wende lokushiwa inhlangano yebo ke angathi libandla lami lithi sifanele sikwende ngalendlela futhi ngilikholwa ngalendlela niyabona ukuthi kusembi kwakho ngqo ukuthi awukafanele ukwende loko ngilokubi sukani kimi nine lenenta lokubi bukani Paul alongcwele lomkhulu kubase Korinte bekucala sahluko selishumi nakuthathu wathi naloku nje ngikhuluma ngelulwimi lwebantu nelwetingelosi manje wena lofuna noma lomunye lofuna kubeka kuloko ukuthi kube ufakazi bekuba namoya longcwele Paul wathi naloku nje ngikhuluma ngetilimi njengebantu netingelosi kepha ngingenalo luthando njengoba nonke ninalo lapha emkhathini wena angisilutho niyabona na ungakhuluma ngetilimi yebo ngoba kulivi umshumayeli angalithatha le livi futhi achubeke futhi alishumayele futhi alisho lelo livi nalelo livi liyomila kodwa lo mshumayeli angaba ngumzenzisi icobo lwakhe kulivi niyabona na kodwa sidala seliciniso lesiphilako saNkulunkulu sithatha konke kwenhloso livi umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa kodwa ngalo lonke livi leliphumako futhi wengeta lenye indvo letsite kulelo unesithombo lesiphendvuketelwe uma ngicala kuphuma lapha nakolo futhi ngimbeke na namangulube futhi ngikuchuba nisenza wonye uma bekungendiwa kanjalo ngempova bese ngifaka ekhathi lapho nginamangulube longkolo ngiyabona na kubukeka njengakolo lide kube kungumangulube akusiko ukuphila kwangempela ungeke uphindze utikhicite futhi niyabona na uyophuma kodwa awukwathi kubuye utikhicite imbongolo ingakhwetiswa nelihashi lelisikadi futhi liyodala umnyuzi kodwa lowo mnyuzi ungeke sewuphindze utale umnyuzi futhi ubhastelwe lonke livi alivete inhlobo yalo niyabona ungatala kanye nelibandla lingeta njengenhlangano kanye kodwa alikwathi kuphindze lititale likhipha lenye inhlangano iluthela ayikwathi kutala kuluthela yakhipha imethodist nemethodist yakhipha ipentecostal niyabona ayikwathi kuphindze ititale ngoba ifile ayikwathi kucala imvuselelo wake wayicalapha inkulunkulu imvuselelo enhlanganweni na Buka ngale kwemlando wakho akazange akwende inhlangano lebumbeka emva kwemvuselelo ngesikhathi luda indoda yaNkulunkulu leyaphuma nemlayeto wekulungisiswa emva kwakhe kweta libandla lemaluthela bebangeke baze bakhe baye edulu waseke uNkulunkulu uthuma indoda ligama layo linguJohn Wesley nako kufika imvuselelo emva kwaloko bendani na bahlela ayikhonanga kubuya iphindze ititale futhi niyabona inyumba Hallelujah kodwa livi laNkulunkulu liyokuma njalo njalo kunjalo liyoveta inhlobo yalo nako sekufika iPentecostal angeke bukani ukuthi yendene yahlela ayikwathi kuphindze ititale futhi bangaba nabo ora Roberts nako konke lokunye even lonke ingeke yakwenda iyolenga emvango ibiyele kuloko kutalwa kwemvelo kwemnyuzi ingeke akunandzaba ukuthi inemijovo lemingakhi isasolo ukuthi dingakhi tindzaba takamoya lenato nanoma yini lenako yi nine manje nibatsala niyathi ukuthi ngikhuluma ngani akunandzaba ukuthi mangakhi indvodza lebafati lenabo nanoma yini lokunye nekuthi bangakhi bodzathe labancane lebakhaka ngephandle lapha nemabandla lamancane netinhlangano ingeke yatala imvuselelo iphelile iphambuke yaya even isuka even laNkulunkulu ingeke yaphindze ititale futhi uNkulunkulu uyovusa letsite lenye indvo bese uqala livi lakhe lichubeke futhi uma ihlela itokufa nayo kunjalo Ingeke yabuye ititala ngoba libhastela loko kungiko buka umbila wakho lo bhasteli wena mudla bathi lo ngumbila lo wendlula yonke ungumbulali Ngiloko lokukubulalako. Impilo tenu ayendelwanga. Imitimba yenu awendelwanga lokho. Imitimba yenu wendelwa umbila wasekuqaleni. Ngaleso sizathu bobabe benu nabomake nakanjalo njalo baphila isikhathi lesithe kungaleso sizathu bebacatsa. Indoda yeminyaka lengemashumi lasikhombisa nemashumi lasiphohlo ngobudzala yayimahedle futhi icatsa. Niyabona bebaphila ngetintho temvelo. Bukisisa namadoda asentsabeni ngephandle lapha aphila ngendluzele nemimbila yasekucaleni. Faka indoda lapha edolobheni nayi ita nemndanda lomkhulu itha ibe nemashumi lamathathu nesihlanu iminyaka lengemashumi lamane budzala ithambile impela. Yebo ke ngiyaphuma kulesifundo angiphumi na caphelani kodwa ngitama ukuwetela kini leyo imbucuko lelesukubita ngelisiko lisiko niva kakhulu ngako manje nike nakuva kulinganisela kwami kuthi lisiko laliyini na yindvodza lengenaso sibinzi lesenele kubulala umgwaja kodwa ingamudla kugcwale sisu emva kokuba sekabulewe ngilomunye umuntu ngako mine nguloko lengingi ngikucabanga ngelisiko niyabona Ngiloko kunjalo niyabona asi uNkulunkulu akethi nge akusiko ukufaka umuntu ngelisiko kuNkulunkulu awumphuculi abe kuNkulunkulu uyatalwa intalo yaNkulunkulu levela kuNkulunkulu kwaNkulunkulu njalo futhi kungeke kwabanga lolunye lutho ngaphandle kwaNkulunkulu awufakwa ngelisiko kulo manje kuthi unalo kanjani luhlobo lweEden futhi ngentalo lekhubatekile sathane wende yakhe lenkulu ngisho iEden yakhe lenkulu manje yini na lisiko iscience emasondo lamahle imibhoshongo lemitse bashumayela labapolishe kahle imfundo DA D PhD LLD dokotela wetincwadi letifundwako dokotela wathebe uNkulunkulu bodokotela zonke isikhathi uma usho lokho uvele nje kumthathe kumkweshise kakhulu kuNkulunkulu uvele nje kumphose ayothi ngcu lekhashane nemabandla akamfuni umuntu loma lapho uthi asebenzise emagama lathi shaya anga nabothutha nabophatha nabolanza akakufuni lokho afuna lenye into letsite lenhle leyo into lefanako uKhayini lebekanayo engqondweni yakhe babe wabo ekucaleni wanikela ngetimbali netithelo telive abe kanzi uNkulunkulu bekafuna umhlatshelo Indvodza lenesambulo saNkulunkulu kwakuyingadi hayi ligona ndvodza noma limpentshisi noma liplema noma ngabe kwakuyini noma iapricot njengoba basho manje kwakuyingadi lele yasikhipha ensimini yaseEden ingadi lehliswe sithundi wesifazane lo wavumela intalo yemuntu longakalungi ihlanyelo esinyeni yase iyakucala manje siyathola kufakazela ukuthi lomlayeto ufike ngesikhathi lesifanele nje lele ngikhuluma ngako kimi ukufakazela bukani ngetinsuku tekubhastela namuhla betama kwenta luhlobo loluhle kakhudlwana bukani kubhastela bukani impilo yesithombo lapha kuleli hlobo lelendlulile bekungileli hlobo bekungilo benginembali lenzadlana yasendle bekangikhombisa yona ngaphandle lapho emizuzwini lembalwa lendlulile ifika engcondweni yami imbali lencane yasendle lebe nginayo embhedzeni wetimbali lapha ngangidzingeka ngiyinisele leyo ntho kabili ngelilanga kuyigcina iphilile kwakulibhastela kodwa yasukela kulenye imbali lemthubi lencane leyahlanganiswa nzawonye nalenye into letside kwenta lembali ngalowo mfo lomncane wema ngaphandle lapho ube kanzi beungagubha emafiti lalishumi emhlabathini futhi ungatholi ngisho umswakama lowenele ukuthi uwakhafune niyabona yayiphila eluthulini nje futhi nje yayinhle kabi nje futhi yayingadzingi ukuthi iniselwe yayiyasekuqaleni yayingakabhastelwa kwakungekho lutho lolucutshwe nayo kwakuyimbali mbamba nalena kwakuyindlo lecutshwe nayo ufanele uyinisele futhi ubhambathe futhi uyitototise niyabona na lena awuzange akukho ti lokatana letangena kuyo sifanele siyifuthe nako konke lokunye kuthi susa netimphungane netinambutane netintho uthi susa kanjalo uma ungakwendi kuyoti bulala awudzingi ukukwenda sinambutane besingeke sisonzele kuyo Oh lo wangempela walucobo umkristu lotelwe kabusha beungamlinga noma yini loyifunako usasolo angumkristu mlinge wesifazane noma ngabe ufuna kuba kuphi usasolo angumkristu Nomunye tsatse lomncane wakulabanye bafo lapha labanye bebantu benu libandla labo langibhalela incwadi ngalele linye lilanga lathi babe akafuni ngiye kubaseball noma emdlalweni webasketball mina kethu Branham sikholwa ukuthi wathi bekane iminyaka lelishumi nakubili kudzala wathi mina kethu Branham sikholwa ukuthi unelive lenkosi kuloko lo sitshela kona manje wathi kuthi angicabange ukuthi babe uneliphutha kodwa wathi lokushoko ngitokukholwa manje leyo ntombatane lencane lenhle niyabona ngakho ngacabanga yeboke ngathi sithandwa buka uma ungumkristu ungumkristu noma kuphi akunandzaba ukuthi kuphi usasolo ungumkristu kodwa ngathi uyabona enkundleni yebasketball loko babe lacabanga ngako uva labo bantwanyana bethuka futhi bachubeka kanjalo ngisakholwa ukuthi beungasolo ungumkristu kodwa uyabona babe sewuchubekele embili kakhulu empilweni kunaloku longiko wena uyabona na manje ngathi manje wena uneminyaka lelishumi nakubili budala futhi uthite bewunatsatse lomncane lona lemine manje ufuna ukuthi usike bomdola bemaphepha ochubeka anginaso isikhathi sekusika bomdola bemaphepha uyabona sewuchubekele embili kakhulu kunalo dzadze lomncane manje ngulapho lali bandla belifanele libe khona khona namusa lichubekele embili kakhulu evini laNkuluNkulu hayi iMethodist iBaptist emaPentecostal iPresbyterian kodwa lichubekele evini liye emadotsaneni nemadotsakati aNkuluNkulu kulungile kulungile nomlayeto ungesikhathi esifanele wafakazelwa ngesayensi yakhe nelicwaningo niyabona batame kuphendukethela yonke into benda imbewu lehlukile benda into ledzite lehlukile bayenda ibe yinhle ngalokuthi egaca bukani bothathe wethu nephawulile esikhashaneni lesendlulile ngekuthi bebabukeka babahle kanjani oh ungahle ubamise ngaphandle lapha emchuthelwaneni wemhlaba nalabanye baka lo Gloria Swanson noma labanye balabadansi labahlubula timpahla netintfo ngalapha eCalifornia futhi bangakugeja ngemamayela lati gitsi kodwa ligama labo alikho kuleyo ncwadi yeludumo lisencwadzine kuphila niyabona umoya lomnene nalothobile ungumcebo lomkhulu uNkulunkulu nelibhayibheli lasho ngebesifazane bakithi kuthi batihlobise ngemoya lomnene nalothobile nithobela emadoda enu nangebumnanzi ngiloko lokulinani lensengo lenkulu ebusweni bankulunkulu niyabona na kunjalo hayi konke lokhu lapha ngiloko labakwendile bona Max Factor wende besifazane bababahle ngaphandle lokuwasathana yonke leyo ndvo yadeveli benikwathi loko na impela kwadeveli manje ngiyakhumbula umkami lomncane ngesikhathi asemuhle uthi amusha beyangapendi buso cha uyeda ngambhabhatisa egameni laJesu ngesikhathi asenethi ingubo letifika emadolweni kanjalo niyabona kodwa manje sewuyaguga wathi sengiyashwaphana kakhulu nje ngathi uyati njengoba uya ngekuguga emehlo ami aya ngekufiphala ngikukhumbula ngendlela lo wawungiyo futhi ngiyakhumbula futhi ngiyathi enhlitiyweni yami loyoba ngiko ngalelinye lilanga uyabona na uyabona na uyabona ngalo moya lonekuthula nalomnanzi lonawo uNkulunkulu uyosihlanganisa futhi ngaleya ngiloko ke khona ke asayophinde siguquke ngaleso sikhathi ngako kungani kodwa niyabona emihleni yaNoah nesikhathi emadodana kaNkulunkulu abona emadodakati emuntu ukuthi bekamahle athithathela besifazane babe bafati niyabona emadodana kaNkulunkulu abona ukuthi emadodakati emuntu ngoba bekahawukeleka futhi agcoke kanjalo wona akhanuka labesifazane uthi awalandzela niyabona ngiyabonga ukuthi nini emadodana kaNkulunkulu nibona ngale kwaloko niyabona ukuthi besifazane batenda kanjani niyabona na kodwa kuyini na kuhle konke ukubhastela bathala abanye babo kubageze buso babo beungeke wathi ukuthi beunani niyabona na futhi loko kunjalo mhlawumbe lulaka lolwenelwe kulwane lisaha nekucansuka nelulaka lolubi nekungcola futhi behle benyuka nalenye indvodza angikhathali ukuthi yini umkami ngiyakuhlonipha kwethembeka kunoma ngumuphi wesifazane ngesikhathi ngisese ngumfanyana ngangihlala njalo ngithi uma wesifazane lo linigro bekafuna kwethembeka bengingachitha lithonsi lekugcina lengati yami kumgcina angaleyo ndlela niyabona ngiyakuhlonipha lokulungile indvo lelungile ngitamile kuphila ngaloko yonke impilo yami ngangisese musha ngaleso sikhathi manje sengimdzala angayiguquli nakancane imibono yami. Niyabona na iscience ephethinini lefanako Eva lenda ngayo lowesilisa ukwende ebandleni wamphendukethela ucube emasu akhe namuhla ngelibandla lakhe lelibasteliwe iEdeni yakhe yesimanje lesinayo namuhla siphila eEdeni yescience iEdeni yasathane iEdeni yescience uma nifuna ukuvula kuIsaya welishumi nakune livesi leshumi nakubili ngito nicaphunela kona uma nikufuna uma nifuna lelishumi nakubili nelelishumi nakune sathane washo kuye liqobo ngitawutiphakamisa ngibe ngetulu kwalo sethi kwako konke bekatoba nembuso ngange kuthi kuyothi ngisho nemadvotsana ankulunkulu amkhonde futhi ngiloko impela nje lakwendile ukwenda ngelibandla inkolo njengoba aqala ekucaleni inkolo ukwendile futhi njengoba umprofeti Paulu akubonile kubaseThesalonika besibili sahluko sesibili kuthi uphethela eEden lakhe iEden lenkulu yescience kulolu suku ukwescience emfundweni nemphucuko futhi wendile cobo lwakhe futhi ekugcineni kuyophethela emkhandlini wenkolo lapho onke emabandla ayomele amkhothamele futhi niyabona ukuthi kuyini na ngulo moya wekweduka usebenta emkhathini webantu emadvodzana kankulunkulu lendiwe ngemfanekiso kankulunkulu nemadvodzakati emuntu lendiwe ngemfanekiso wemuntu ubathathe ngaphansi kwemanga njengoba enda ku-Eva futhi wende icobo yakhe nemachinga akhe lucobo esayensi nemfundo nelisiko waze watitholela yesimanje yesayensi i-Eden yekufa lapho unkulunkulu ngelivi lakhe wakhuluma kho futhi bekane Eden lingenakufa kungekho science kungekho mfundo njengoba sinayo namuhla noma kungekho mphucuko niyakubona manje niyakuconza na niyabona manje une Eden yakhe bukani onke amabandla ayamkhonda loko kwafaka baseThesalonika besibili lapha wathi lo muntu lotibita ngankulunkulu ahleti ethempelini lankulunkulu nabo bonke emhlabeni bayokhothama phansi futhi bakhuleke kuye labo emagama abo langakabhalwa encwadzini yokuphila yeliwundlu ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba niyabona iEden yesimanje manje wendani icobo lwakhe unyakata yena lucobo iRoma kudla kwakhe lokukhulu kwekugcina indzawo yaseEden niyabona ukuthi kukuphi lapho loyo papa etha khona ngalapha ngalolunye lusuku na nibacaphelile bonke labo lishumi nakuthathu labendeka khona ngaleso sikhathi na wakhuluma amagama lalishumi nakuthathu bekana labalishumi nakuthathu badla sidlo senkosi wakhuluma eYankee Stadium lokulishumi nakuthathu yonke into yayilishumi nakuthathu nenombolo yesive sakithi lishumi nakuthathu sichamuka esahlukweni selishumi nakuthathu sesambulo imishi lelishumi nakuthathu inganyeti letilishumi nakuthathu imigoqo lelishumi nakuthathu tinombolo letilishumi nakuthathu etinhlavini temali inganyeti letilishumi nakuthathu eluhlavini lwemali yonke into lishumi nakuthathu newesifazane naku kufika papa inhloko wesifazane umphiki uKristu wemanga kumlobokati wemanga wescience lokukuthi live lethu live lakithi laseAmerica lasempumalanga lapha noma live lasentshonalanga lihole umhlaba kuscience utakulo ebandleni lakhe lescience futhi manje onke amaprotestani liyamkhothamela niyabona eshumini nakuthathu niyakubona na yonke into iseshumini nakuthathu sonke sive sakithi yonke lenye into lishumi nakuthathu live lewesifazane niyabona silapha sinalo liguqukela ngena even lewesifazane ensimini yaseEden kodwa lithoba live laNkulunkulu ngalenye ilanga caphelani manje manje futhi labaprofeti laba netindlo kusho kungakendeki futhi manje konke futhi sekufike njengoba kwakunjalo ngaphambi kokuthi uNkulunkulu ahambe etikwe emhlaba sekube incushuncushu yakamoya impela sekube ngiyo lapha caphelani eEden yesibili ifanekiswe ngalokusondzele kuye kucala kukhohlisa cisha impela kuthatha labakhethiwe caphelani manje loko ngitocathanisa lapha imizuzu lembalwa nje manje ngidzingeka ngime ngoba sekuyinsimbi yelishumi nakunye ngco futhi ngako lalelani lama Eden lamabili futhi itame kanjani le Eden kufanekisa njengoba nje sathane enda ekucaleni kuEva eEden sibili iEden yokucala wabukisiseni nje afanekiswe endzawonye manje niyabona sinayo manje wonke umuntu uconza kahle iEden yescience lesiphila kuyo Niyabona na manje kwangesiyo iEden yaNkulunkulu. iEden yaNkulunkulu ayifiki ngescience imfundo lisiko ifika ngelivi niyabona ibita yonke letinto leti ngekungathi tathi ngekho futhi caphelani ensimini yaseEden asiwacathanise nje kancane manje caphelani indvodza nemkayo inhloko ye ensimini yaseEden lalababili bekangcono futhi bangakwadi ngabe kunjalo na iEden yaNkulunkulu lalababili bebangcono futhi bangakwadi manje bangcono phindze futhi abakwadi sambulo sesithathu umnyaka welibandla laseLaodicea ngoba wena ungcono wekuhawukelwa uphuyile ulusizi lophumbuthekile futhi awukwadi manje eEden yaNkulunkulu bebangcono futhi bangakwazi futhi manje eEden yaSathane akube ngesayensi nemfundo bangcono phinze futhi abakwadi imphenduketelo lenjepho bukani namuhla bukani indvodza itama kugcoka timphahla temfati wayo tangaphansi naye utama kugcoka timphahla takhe futhi itama kuyekela tinwele tayo tikhule njengetakhe futhi yena uhula takhe njengetayo Oh he wesilisa etama kuba besifazane besifazane betama kuba ngwesilisa imphendvuketelo leyo yindvo lefanako libandla leliyendako indvo lefanako umnyaka waseLaodicea caphelani sizathu ukuthi bebangathi ukuthi bebangcono ekucaleni kwakukhona moya loyingcwele ubambonye ngeveyile ebungcinini babo bebangakwadi umoya loyingcwele wawusethi kwemehlo abo ababonanga lutho kuphela umnakabo nathathe wabo ngiyabona imithetho bebangathi ukuthi bebangcono umoya loyingcwele manje umoya wokungabi nabungcwele kungahlandeki nenkhanuko ubambonye ngeveyile Imfundo iscience len kungekwe science gqoka tikhindi kupholapholile emandiya anifundisa kangcono kunalokho agoqa ngengubo ukuthi athole sishayisa moya niyabona bese ayembatha niyabona imfundo ibiyele ngqo esikhatsini yona impela indlo labacabanga ukuthi ibalethe esikweni nemphucuko kubabeke babiyela ekungatini futhi baba babi kwendlula lebe bangiko endzaweni ecala kuya esikolweni imfundo bukani tikolwa bukani endasi lapha enyuvesi ngalo lobunye busuku labo bafana bangakhi bantwana labatalwa ngulethwe tintombi lapho kulethwe tintombi umnyaka ngamunye enyuvesi akucabange uthi lena imfucuta yasestaladini nalawo bafana nalawo magugu lanemahlumi lamabili nakunye bawabita kanjalo apende imilomo netinwele letisiphomoliya bese batisonga ngemakhelasi futhi tilenga lapho bayakusho lokho nenzamo lengcolile emanyala wena uthi yebo ke leyo imfucuta yasestaladini ngiyona bafundzi basenyuvesi bangena kulokukhulu kutsakwa ngalobunye busuku uthi bebangathi ukuthi batokwenda njani uthi ngako kuba nemfutho nekunatha nekuphinga nako konke kanjalo kwakungakeneli kubo baphisita emabhodlela uthi bagijima benyukela eminyango besifazane base bancuncotha eminyango befike babashange sibhakela ebusweni basikaliso lalenye intombatana laphuma lonke nencumbi yawo iyonakala impilo yawo yonke ucabanga ukuthi bangakudedela lokho kuphume cha lababili bebafana bagibele behla benyuka ngesitaladi nebesifazane labasebancane labashadile bahleti estebhisini uthi bethuka besifazane emaphoyisa ababutha ase abafaka ejele Umphathi wesifundo wehlela lapho uthi yonke lento iyandlondlobala kuleyo nyuvesi nguleyo misebenzi kuphela labanayo lapho wathi labo bantwana bami bakhululeni babakhulula nako lapho khona imphucuko imfundo iholela ekufeni nasenxushunxushwini nesihogo ningayilaleli leyo ndo caphelani manje Eva wathi nje kulunguta kancane ubona ukuthi live lalibukeka kanjani niyathi incumbi yetikhathi sifanele nje sigcoke lokuncanyana kwalokho noma niyathi ukuthi ngichaza kutsini nje athi kuthatha lokuncanyana kwekulunguta kubona manje kuJohane longcwele noma Johane wekuqala 2:15 uNkulunkulu wathi uma nithanda live noma ngisho luthando lelive luthando laNkulunkulu alukho ngisho nakini Letindlo letingaphandle lapho tifile usokiwe wancunywa kuyo awutifuni tindlo telive ufile kuto tifile awufuni lutho lolufile kubolile kuyanuka ingakwenda kanjani indlo lephila ukuthi ifune indlo lengcolile kanjalo na niyabona uyaphila kuKristu
Livi likwenda uphile. Uma ngicabanga ngako kulolu suku lesiphila kulo lolubitwa ngemfundo, awukhoni ngisho nekungena epulpiti ngaphandle uma uneticuthe budokotela nakanjalo njalo. Kungikhumbuta ngemfundisi wasemasotsheni ngalesinye isikhathi aphuma embuthweni. Wathi mina ke uBranham kwakusemva nje kwempi yokuqala emhlaba. Wathi lo mfundisi wasemasotsheni wathi, "Sayitsheni, weta wase uthi mfundisi wasemasotsheni, uyafuna ukugibela uphume uye ekhaleni lempi kanye nami lengaphandle eAgon, ngaphandle lapho eLaSalle Lorraine eFrance uyathi." Wase uthi ngaphuma ngaya ngasehlathini iAgon, futhi wathi bekathatha sibalo lesingaka setinqola tembi letathi kadze tichunyisiwe. Wase uthi kwakungeliphasika ekuseni, wathi ngangisanda kuceda nje ngahamba ngendlulana nesi futhi bekanika labo bafana labalimele imbali yaseMerika uyathi leyo waseMerika bekayejwayele. Labo bafana bayehluthula leyo mbali futhi nje bamemeta futhi bakhala ngoba bebathi ukuthi ivela ekhaya, niyabona yayivela ekhaya. Futhi nguleyo ndlela lengicabanga ukuthi senda ngayo livi, niyabona silidumele oNkulunkulu livela ekhaya, niyabona. Wathi ngangitivela ngikahle etulu emsitweni yami, wathi ngaphumela lapho ngase ngithi nalo kapteni wachubeka waphuma ukuthi athathe sibalo sekuthi dingakhe tinqola tembi letathi ibhujisiwe netinto letinjalo. Wathi umoya loNgcwele wathi welela kuleladwala lelincane, wase uyaqalada wathi baphonsa leyo gesi yesinaphi neklorini futhi wathi nje yashisa onke emagcembe esuka ehlahleni. Kwakungekhondo lephilako leyayisele futhi lapha kwakuliphasika. Wathi liphasika leli nje pho lapho kungekho ngisho tshani emhlabathini, kungekho lutho. Futhi wathi indlo letsite yadonsela emehlo akhe edvaleni, walidonsa leli dwala waligucula. Wathi kwakunembali lencane yeliphasika ngephansi kwalo yayikadze igcinwe ngaphansi kwelidwala kuyo yonke le gesi yashefa. Wase uthi ngacabanga oNkulunkulu ngigcine ngaphansi kwelidwala leminyaka kuze kuthi konke lokwashefu kwendlule futhi angichakaze kulelo live ngaleya. Esingema khona lapha uma nifisa ngoba nginalokunengakhulu lapha ngingeke ngithe ngifinyelele kuwe empeleni, niyabona kwetinto ngako mhlawumbe ngingabuya bese ngininika kona. Ngangisanza kucetha nje kushumayela ngalinye lilanga lihlutho lendvodza lecabangako. Nonke nikufundzile lokho, niyabona kuveta kunambitha kwendvodza lengcwele. Cabangani bazalwane, noma yini leniyentako cabangani. KubaseFesu 5:26 ekhathi lapho basho futhi sasikhulumile sakhuluma ngeligama lelithi lokumiselwe ngaphambili, niyabona loko kukhubekisa labanengi kakhulu babo. Livi laNkulunkulu yena uyalisebentisa ngoba sikumiselwe ngaphambili ngelivi laNkulunkulu. Uthi kona kuloko si uma umiselwe ngaphambili lena kutofanele kwendeke ngoba kunguloko uNkulunkulu. uNkulunkulu wakhetha wena ngoba bekathi ukuthi uyokwentani kusukela ekuqaleni. Uthi ningamvumeli idevel anifuthe ngemfundo nashevo nendlo lenjengaleyo. Ufanele ube simanje-manje, ufanele ube nguloko. Aningafanele nibe ngulolunye lutho ngaphandle kwemadvodzana nemadvodzakati aNkulunkulu. Uthi uma nitalwa livi niyakwenda. Caphelani leso sifutho. Uma uthatha imbewu lenhle bese uyayifutha kutoyibulala. Uthi uma bafutha lendvo yelihlelo etulu elukhakhayini lwenu kuyokona umthelela welivi lasekucaleni. Uma bakutshela ukuthi utofanele wente lokhu leni nalamanye amantombatana ayakwenda nalamanye amadvodza ayakwenda, ningakukholwa lokho. Kuyokona umthelela waNkulunkulu welivi lakhe kini, niyakwazi lokho. Sihloko sethu sithi ningalingisi nifuthwe kodwa niguculwe simo lembewu lekini. Bantu banamuhla batiphatha kwangathi abakholwa ngisho nekuthi ukhona uNkulunkulu. Benikwazi lokho na? Batiphatha kanjalo. Manje angifuni ukubabita ngetiwula kodwa batiphathisa kwaso. Sizathu Klabelelo 14:1 titsi siwula sithite enhlitweni yaso kude uNkulunkulu. Awukafanele ubite umuntu ngesiwula kodwa impela batiphatha kwangathi bangito ngoba aba batiphatha kwangathi akekho uNkulunkulu. Lelivi lishaywa indiva nje. Bukani lapha ngalele linye lilanga bangibitela ngale ekamelweni ukuthi ngitobukela iliphole ngiyakholwa noma labanye babo Bebathi te kwakunene luhlelo lwetenkolo kumabona kutse. Site mabona kutse angeke ake abe khona ngisho namunye ekhaya lami mhlobo. Kodwa kwakuna niyabafuna lokho kukini. Kodwa uNkulunkulu wangitshela ukuthi ngingakwendi. Futhi ngesikhathi siyongena lapho. Ngangicashe kalodzathi lomzala lonemoya lomuhle enhla lapho. Bengana mabona kutse ngoba bebafanele babe naye ukuthi bacashe indlu yakhe. Futhi ngabavumela babukela uhlelo lwetenkolo. Ngako ba bangibita basebathi kwakukhona kuhlatshelwa kwemculo welivangeli lokwakukhona. Futhi ukhuluma ngesicuku sabo Ricky enhla lapho. Benda njengoba bebenda batibita ngebahlabeleli bemculo welivangeli. Kwakulichilo kuJesu Kristu. Kubona indlela lebe bachuba ngayo. Bathi nyukunya na nalokhu kuhulwa kwetinelo kwesi Ricky nako konke niyati nje. Kwakunje kwakubukeka nje kungathi kwakukuhalatisa. Kayini bekangumuntu lonjalo anenkolo impela kodwa bekanentalo lengakafanele kuye, niyabona. Futhi ngako yatala intalo yenyoka. Sathane bekahaze ethi kwaleyo ntalo yase-Edeni. Futhi ngiloko lokwatala Kayini wabeka shevu wakhe etikwayo. Yena Kayini bekayati intando lephelele yankulunkulu. Kayini bekayati ngani na, kodwa wala kuyenda, wafakazela ke ukuthi uyintalo yenyoka. Ngesikhathi abone intando lephelele yankulunkulu wayala. Bekambonile uNkulunkulu aqinisekisa umlayeto wa-Abeli. Bekathi ukuthi leyo kwakuyintando yankulunkulu. Niyabona na, bekambonile uNkulunkulu aqinisekisa umlayeto wa-Abeli. Futhi wathini ke uNkulunkulu kuye na? Uthi yena nje, wathi yenda lokufanako, khonda njengemnakeni, futhi utokwenda kahle. Kodwa niyabona, wayibona intando lephelele yankulunkulu, kodwa bekangayifuni. Niyabona, bekafuna kwengeta into letsite kuyo. Nalabo abosiyazi betenkolo, balibona leli Bhayibheli, balifunza, kodwa bafuni kulenda, niyabona na. Ukhombisa intalo yenyoka. Balibonile liqinisekiswa futhi ngalula kakhulu embi kwabantu. Kodwa kubonakala kwangathi kulukhuni kakhulu kubantu ukuthi bathithobe evini laNkulunkulu. Anitholi yini nonke uma nikhuluma nine besifazane kumantombatane ngekuyekela tinwele tibe tinze. Futhi athi kungani nibe netinwele letinze na? Niyabona na. Kungani nigcoke tiketi tenu tuyosha phansi tibe tinze na? Hamba ukhulume nawo avele angakunaki nje. Akunjalo na? Niyabona, bayathi ukuthi kunjalo uma kukhona budzathe kuwo. Niyabona na, ayathi ukuthi kulungile, kodwa niyabona awakwati kutithoba kuloko. Niyabona ngiloko ke, niyabona ukuthi Kayini wendani akakhonanga kutithoba evini laNkulunkulu lelicinekisekisiwe, akakhonanga kukwenda. Oh, ngisho namaPentecostal athi ludumo uNkulunkulu. Haleluya, ngehulathinwe letami ukuthi ngikhulume ngetilimi. Loko kukhombisa khona lapho nje ukuthi kukhona lokungalungi. Niyabona, imbewu iveta lokuthite lokwehlukile. Intalo ingeke, intalo yaNkulunkulu ingeke yaveta wesifazane lophungule tinwele. Ingeke yakwenda. Nje ingeke yakwenda ngoba iBhayibheli lasho njalo. Niyabona, ingeke yakwenda, cha mnumzane. Manje kubonakala kulukhuni kakhulu ukthoba evini laNkulunkulu. Ucapheleni kuGenesis 4:6 nelesikhombisa. Kufunda nje nomunye umbhalo lapha. Yenda njengoba kwende Abela. Wathi uma uyabona ukuthi umnakeni, wathi chubeka futhi wende lokwendiwe nguAbela. Yenda luhlobo lolufanako lwenkonzo lalwenda. Futhi ngitokubusisa. Uma ungalwendi sono sihlethi ngaseminyango. Manje sono kungakholo. Uma ungendi njengoba Abela endile. Ubonile ukuthi ngimqinisekisile ukuthi ngamenta waba kahle. Manje uma ungakwendi lokho, khona ke kukhombisa ukuthi sono kungakholwa uhlethi ngaseminyango. Niyabona na. Futhi namhla bayabona ukuthi uNkulunkulu uqinisekisani. Bayabona ukuthi uNkulunkulu wendani. Bayathi bona tonke letinto leti tendeka, bayathi ngako. uNkulunkulu ukhombisa tibonakaliso takhe ezulwini, ngetulu nasemhlabeni phansi nato tonke letinto leti kanjalo. Futhi bayabona ukuthi kwentekani, kodwa bangeke bakwende. Niyabona, Sathane intalo yenyoka, ikhaliphile, iphuma kumasemina, ifunze yagogodza lonke livi, yonke into, ima epulpiti ngalokungiko impela nje. Nalo lonke livi litofanele libe ngilo impela, kubhalwa nekuhleleka kwelulwimi kufanele kube kahle. Na yonke into ibe kahle, niyabona na. Impela abakhoni ukuthi thoba batehlise umfolo njalo. Niyabona, abakhoni nje ukwenda, abanjalo. abakhoni nje kukwenda. Manje uma kungenjalo sono sihleti emnyango ungakholwa kuhleti waseke uba ngilongalaleli ngemabomo uthi uma ukwathi kwenda lokulungile uthi ungakwendi kuwe kusono uma wathi ukuthi ngikuphi lofanele futhi ungakwendi niyabona na konake uba ngilongalaleli ngemabomo emva kokuba livi seliqinisekisiwe konake weca umugca lohlukanisako konake wacoshwa e-Eden ngesikhathi eca kukhona umugca kuya lapho uhamba khona libanga lelingaka futhi uma utobuye uchubeke uwelele kulele linye luhlangothi sewuphumile uyakwati lokho awukwati na nanko umugca uma ungakukholwa funda amaHebheru 10:26 lo ngumbhalo lebe ngithathisela kuwo niyabona ngoba uma sona ngemabomu emva kokuba semukele kwathi kweliciniso akusekho umnikelo wesono lelo lithestamenti lelisha ngabe kunjalo na uma sona ngemabomu emva kokuba sesemukele lwathi lolufinyayelwe kini nafunzelwa lona lafakazelwa kini emva kokubona kwathi kweliciniso bese niyachubeka futhi ningakholwa ngemabomu akusekho umnikelo ngesono kodwa ikuphela kulindzela lokwesabekako kuwo umlilo loshisako lotawucetha sitha kunjalo na ungaweca lowo muta njengoba abantwana ba-Israyeli benda eluhambeni lwabo beda kutsabula ehlane Israyeli wenda lokufanako emva kokuba beve umlayeto wamosi uthi bawubona ucinisekiswa balalela umprofethi wemanga lwathi oh manje bukani bandlana sonke siyafana sifanele sithathane emkhathini walomnye nalomunye futhi sifanele sende lokhu namosi bekabatshele lokwehlukile futhi wambona uNkulunkulu akucinisekisa ngoba Bhalamu wabonakala ayindoda lenekufundzisa kakhulu kunaloko mosi bekangiko niyabona bekavele esiveni lesikhulu lapho kwakukhona abantu labakhulu futhi bonke bebahlelwe banza wonye livela kaMoabi imibutho lemikhulu netindlo letinkulu bantu ngaleto tinsuku lebe bayotesaba ukuthi naku ukuthi umprofeti ehla umprofeti logcotshiwe logcotshwe ngekwemanga niyabona ukuthi awehlela kulogcotshiwe bukani ukuthi kusondzelene kanjani ukuthi wafundisa abantu ukuthi labanengi babo balandzela lokho ningalokothi nikukhohle lokho niyabona balandzela tindlo leyayingesilo livi livi lelifakazelwe lacinisekiswa ningavumeli umuntu angene lapha bese unitshela into lehlukile bukisisani ukuthi uNkulunkulu uqinisekisa ini futhi ufakazela ini manje kube labo bantu babuka emuva base bathi Mosi uNkulunkulu wabonakala etibhakabhakeni nendvodza yakhuluma kwabakhona emazeze timbungane ticoco yakususa kwangabi khona emathumba netifo yavula lwandle lolubovu futhi sifika futhi yasondla ngemana ivela ezulwini Oh lo ngumprofeti wethu kodwa naku ukuthi lo munye umprofeti ehla ludumo uNkulunkulu ngiyumprofeti nami wathi manje mine nonke ngitonitshela manje manje niyaqonda ngisebenzisa simanje manje lesingcono kunamose futhi ngulendlela nale yandlela niyabona kanjalo njalo nento yokuqala niyathi bathatheka kuko futhi bonke babhupha khona ehlane akukho namunye wabo lowaphila abazange baphile Bangeke babe khona nasezulwini ngisho namunye wabo. Jesu washo bathi bobabe bethu badla imana ehlane niyabona. IPentecostal ikahle niyabona. Bebendlule khona impela kuto tonke etendakalo. Nabo babe bethu badla imana ehlane. Wathi futhi ba bonke bafile kufa kwehlukana phakathi. Abasayophindze bavuke naloko bebendlule kuto tonke letendakalo. Ngekukhuluma ngekufanekisela bebakhuluma ngetilimi futhi badansa emoyeni nayo yonke into kodwa uma sekufika kule mancamo emkhathini welivi emkhathini wabaprofeti ababili lomunye wabo asevini nalomunye esukile evini bobabili babaprofeti niyaqonda na sanini amen lomunye asevini nalomunye esukile evini bobabili babaprofeti bafakazele ukuthi babaprofeti kodwa lomunye bekakanye nelivi niyabona labagcotshwe ngekwemanga etinsuku into ekugcina niyabona munye baprofeti bobabili baprofeti munye usevini nalo lomunye munye wacinisekiswa livi kepha lolomunye angakacinisekiswa livi Kayini naAbela futhi niyababona lalababili wemanga neweliciniso na kulungile kodwa wonke wonke wabo babola ehlane futhi babhupha imiphefumulo yabo ifile uthi ayisekho uthi bebakhona ngqo endleleni yemsebenzi baya ebandleni nato kanye letinto uNkulunkulu lebekabagcobele ukuthi batende kodwa bavuma umshumayeli wemanga lobekangakaqinisekiswa ngelivi ukuthi afakazeleke ukuthi uqinisile noko bekangidokotela wethu uNkulunkulu nanoma yini lenye lofuna kuyibita mayelana nemprofethi sibili kodwa bekangakafakazeleki ngamoya ngelivi nangetibonakaliso taNkulunkulu futhi babhubha ehlane labalungile labahloniphekile bantu benkolo bafa futhi abayuze babe sezulwini niyabona ukuthi sifanele sihambe kuphi na niyaconza na ningakuvumeli kuphunyuke liyafana nasethikhathini live intalo lanowa lakha inguquko yesimo lentandako isuka emhlabeni iye esibhakabhakeni kwevakala kungathi kukuhlanya kubantu kuba nenkoloze lencane njengoba Noah bekanayo futhi wabatshela wathi isho kanje inkosi uNkulunkulu ukhulumile futhi kukhona imvula letako isayensi nalabafundzile nebetenkolo balolo suku bathi ake nibuke lo mampumbane lo mdzala sewuyagula ingcondo yakhe iyaphunyuka niyabona kodwa bekaqinisile ngoba bekangumprofeti loqinisekisiwe kwase ke esikhathini sekugcina umlayeto wakhe waqinisekiswa ngekweliciniso bekangentani na waguqula simo kusuka emhlabeni kuya enkhathini mlweni nemkhumbi welivi lebekalishumayela laguqulwa simo sifuto sesayensi sababolisela ekwahlulelweni bonke lalabanye babolela ethi kwemandi ekwahlulela kwazamcolo loko bantu labatama ukwenda namuhla kulomnyaka lomkhulu wesayensi yemfundo libandla lase-Eden libuyiselwe futhi e-Eden yalo simo sesayensi esikhundleni selivi na ngabe baphakamisa livi laNkulunkulu na ngabe bantu batama ukuphakamisa livi laNkulunkulu yini noma batama ukuthi iphakamisa bona na ngikuphi lokungikho na ngiyatibuta libandla limbewu lekhubatekile lwati luhlelo lubangele sonke sive futhi ngekwesayensi ukuthi ngekwesayensi bangathi lutho ngelivi laNkulunkulu ngekwesayensi kungathi ngelivi laNkulunkulu lo ngumthamo lomkhulu akusiwo na kodwa banjalo uthi ngeke sekube njalo kwakungesikhathi Jesu efika lolu suku Jesu lefika ngalo lawo indoda bekalathi livi laNkulunkulu ngeligama nje bebange njalo na impela kodwa bebangathi ukuthi bekangibani ngesikhathi babone uNkulunkulu etimpikweni telithuba akwenda futhi enda kona kanye nje loko lebekathide uyokwenda futhi wende kona nje loko livilela kuhlo uma ngingendi imisebenzi yababe wami khona ke ningangikholwa kodwa wenda nje njengoba livi lathi uyokwenda futhi bebayindvodza yesayensi ngaletho tinsuku kodwa ngekwesayensi bangathi ukuthi bone ngemabomu inkanuko yayiphumputhekisile badzinga livi laNkulunkulu kumkhombisa kumkhombisa abungcunu bakhe esambulweni sesithathu kwathi ngiyakweluleka ukuthi uthenge kimi umuthi wekugcobisa kuze emehlo akho avuleke kuze ukhone kubona abungcunu bakho umuthi wekugcobisa livi laNkulunkulu kuphiliswa kwemehlo lokukuletha kukususa etintweni temvelo telive futhi kukuguqule simo ngemandla aNkulunkulu ungene ebukhoneni bakhe bese uyabona wena uthi ngangilahlekile manje sengitholiwe ngangiyimpumbutse kodwa manje sengiyabona niyabona bekungehluka kungiloko okubita kwelibandla namuhla ukuthi ngiyakweluleka ukuthi ute uthenge kimi umuthi wekugcobisa wemehlo akho kuze ugcotshiswe ngemuthi wami wekugcobisa khona ke utawubesa uyabona ake umoya longcwele ute ethi kwanoma ngumuphi umuntu lonendlela ethithe sibili phansi lapho kuphilisa kuvela ngekhathi ake loko kuphilisa kuvele kumoya lokuwe uma kungumoya welucobo ugcoba intalo yelucobo ingeke yenda lutho kodwa kutala indvodzana noma indvodzakati yaNkulunkulu kodwa umoya welucobo ungeta ethi kwembewu yamangulube imvula ingana ethi kwamangulube futhi itomenta aphile nje ngalokufanako njenganaye ehlela ethi kwakolo futhi imende aphile kodwa nitawubathi ngetithelo tabo niyabona na sisihlahla setithelo saNkulunkulu sithela livi lakhe Jesu wathi umuntu akatidzele yena lucobo futhi angilandzele akadzele imfundo yakhe adzele kwathi kwakhe adzele ticuta yakhe athathe isiphambano sakhe futhi angilandzele bantu sebalahlekelwe imicabango yabo lejwayelekile ekuhlonipha ngigijima imibhalo lemincane phansi lapha nje kwe Bengitothi nika cishe imizuzu lesihlanu kuko lelishumi niyabona. Bantu balasekelwe ukuhlonipha lokwejwayelekile emkhathini kwalomnye nalomunye. Abasenje ngaloko lebe basolo bangiko. Wesilisa losakhulile ebanakethu nami lapha niyati nebesifazane. Bantu abasathi phansi njengoba bavame kwenda. Sebalahlekelwe ukuconza lokujwayelekile lomthelela engcondweni lokube nako etikwebantu balolu suku lwesayensi yesimanje lesiphila kulo kubangele abantu ukuthi balahlekelwe ukucabanga kwabo kwemvelo. Abananzaba nalomunye umuntu wesifazane njengadzathe nemnakethe kuyinto letsite lenyanyekako. Bathi nje banga nebesifazane sebathigcokisa ngalokungenasimilo kakhulu ukuthi baphume babe semkhathini webantu. Uthi bathi ngingwesifazane lolungile, yebo ke utenekela kwendani lapho kanjalo na uphumbuthekisiwe. Yebo ke uma kwakho uma lomunye walaba bodzathe lapha laba sebancane ngeminyaka uma make wakho noma make wami bekangahamba lesitaradini ngalendlela lomunye walaba besifazane labayentako bebayomfaka esibhedlela setinhlanya beyange nayo ngisho ingcondo leyenele kwathi ukuthi uthi gcokisa timpahla takhe. Yebo ke uma bekuhlanya ngaleso sikhathi kukuhlanya namanje kuseseluhlobo lolufanako lwesifazane. Niyabona na kodwa balahlekelwe ngiko konke kuhlonipha kwabo konke kuconza kwabo balahlekelwe kwabo nangekuconza kwesimanje ngelisiko nemfundo kunempilo kuba ngiko kunesono futhi kukufa. Caphelani banjalo hayi njengoba bebavamise kuba ngiko ngesikhathi futhi caphelani empilweni yelibandla kwakuvamise ukuthi empilweni yelibandla kathena umprofeti anento letsite lebekato yisho isho kanje inkosi bantu bebachutshwa bebahlala ngako ngco bebachutshwa kodwa manje angumthandi lomfoloyo ngikhipheni ngelivoti. Niyabona na niyabona abasenako ukuconza nhlobo bantu abasachutshwa nje umoya wankulunkulu usanhlobo. Livi lankulunkulu lingumoya wakhe nelivi lakhe lita kumprofeti wakhe nelivi lifanele kuguqula simo usuka kuloko tintho telive letingiko ungene emfanekisweni wemadodzana nemadodzakati ankulunkulu. Nelivi lingeta kuphela ngalaba prophethi laba njengoba bebakhuluma futhi kwakufanele kuqathaniswe nelivi futhi kukhombise ukuthi kwakulivi. Bese-ke uma ulivuma lelo livi liyokuguqula simo usuka ekubeni indvodzana yankulunkulu noma indvodzakati noma usuka ekubeni yindvodzana yelive indvodzakati yelive ube indvodzana nendvodzakati yankulunkulu. Ndibuke ekhathi lapha bangakho lokwaba naleso sendakalo na wonke wonke wethu sibe naso leso sendakalo ngoba lakhulunywa lakholwa nelivi lavela lase liwela embhedzeni wenhlitiyo futhi lapho lamila liphuma kuwo. Niyabona na utiguqula simo wena umoya wakhe loyingcwele uguqula simo imbewu livi ifute yena njengokuthi uma sihlahla seligonandvotha siveta ligonandvotha nesihlahla selihabhula lihabhula into letifana naloko livi lakhe liyoveta emadodzana nemadodzakati ankulunkulu ngiloko lelifanele likwende. Ngalelinye lilanga ngesikhathi umhlaba usethi ebumnyameni nenxushunxushu futhi umoya wankulunkulu wawuhamba ngetulu embewini leyayimiselwe ngaphambili imbewu leyayimiselwe ngaphambili lemiselwe ngaphambili yaguculwa simo kwabida Isaya 9:6. Manje lo mprofeti eme lapho indoda leyayijikise tive kanje pho bantu benkolo belusuku lwayo bamkholwa hayi bonke abazange bakwende kodwa lo mprofeti bebayibonile leyo ndoda ayikhuluma tinto futhi kwakungiko impela loko lebeyikusho kwakuphelele futhi kufezeka futhi lapha le ndoda yadzingeka ime embi kwebantu bayo futhi ithi intombi tokhulelwa ngaphandle kwekuzinza kodwa niyabona uNkulunkulu akakukhulumanga yena lucobo ukukhuluma ngebaprofeti bakhe. Manje kwakungekho lutho lolubhalwe eBhayibhelini ngaloko kodwa lo mprofeti wasukuma wathi intombi iyo ku-Isaya 9:6 sidalela umntana siphiwa indodzana ligama layo liyakuthiwa ngumeluleki inkosana yekuthula uNkulunkulu lonemandla uyise longunaphakathi. Manje uma intombi ndo itokhulelwa lelo livi lakhulunywa lelalisakha impilo umbhedze wawufanele ube lapho kulemukelela kuwo
ngalelinye lilanga. Wafuna isisa emaveni, beyangekho ngisho namunye, wajabula emave, beyangekho ngisho namunye. Futhi cishe edute nje neminyaka lengemakhulu lasiphohlongo kamuva, leyo mbewu lemiselwe ngaphambili, yawuthola umbhetse futhi ita itokhula. Njengoba nje uNkulunkulu enda ekuqaleni, akube khona kukhanya, futhi mhlawumbe eminyakeni lengemakhulu lasiphohlongo kamuva, uvela kukhanya. Akube khona sihlahla. Siyavela kanjalo futhi yonke into la yisho naye imbewu lemiselwe ngaphambili iveta Emmanuel uNkulunkulu unathi futhi betive bayofuna kuye nalowo lesimfunako namuhla Jesu niyabona imbewu lemiselwe ngaphambili Sathane wetama kuyifutha njengoba enda Eva wetama kuyifutha kodwa wehluleka ngekucosha kwakhe ethi kwalapha Beka imbewu lemiselwe ngaphambili. Bebangeke bamfake kumenda abe ngumfarisi noma umsaduzi. Bebangeke bamende abe ngwa noma nguyiphi inhlangano. Beka ngula uNkulunkulu lelimiselwe ngaphambili livi lelikhulunyiwe. Sathane bekangeke aphonse ungakholwa kwakhe etikwapi. Beka nekwe kucosha kuye. uNkulunkulu sifuthe ngalokucoshako. Umkhuleko wami kunjalo khonake umoya wahamba etikwakhe futhi wamthumela eCalvary kuya esiphambanweni kutoletha kukhanya kulolu suku nekukhanya kutotonke timbewu letimiselwe ngaphambili ebandleni lalolu suku akhuphula simo emadodzana nemadodzakati aNkulunkulu abe sebukhoneni bakhe ungakhubeki egameni lelithi kumiselwa ngaphambili ngikuchazile lokho ngiyabona ngifuna kunikhombisa kuba seFesu 1:5 ngiyabona njengoba unjalo nje bukani Njengoba unjalo nje kubabe wakho njengoba ngasho ngalobunye busuku njengoba wawunjalo nje kubabe wakho ekuqaleni uma be ungekho beungeke ube lapha kodwa uyabona yayifanele iye emhlabathini wekukhulela kuze kuvete wena futhi manje wena uyindvodzana yakhe uyindvodzakati yakhe niyabona imbewu ngakho ke uma uke uma ungumkhristu manje imbewu lemiselwe ngaphambili yelicobo wawukuNkulunkulu ngaphambi kokuthi kube khona beusolo ukuNkulunkulu sathi impilo sekuphila kwakho lesingxenye yaNkulunkulu lokwakungumcabango wakhe uthi kwenta sibonelo nje lo dzadza lomncane lomuhle lohleti lapha niyabona uNkulunkulu wathi ngelusuku kuyoba khona intombatane ligama layo iyoba ngusibanibani iyoba ngiloku kanje Naloku futhi uyathi ngisho nakulo leli hour iyohlala futhi ilalele umlayeto igcoke ingubo lebovu niyabona lokwa kungumcabango wakhe noma ngabe ingubani indoda yakho noma ngabe ingubani futhi bekathi okuhlanganisa lokhu ndzawonye futhi wawutohlala lapha ku kuleli kuleli dolobha ngalolu suku kwakungeke kube khona indlela kuwe ukuthi wehluleke kuko niyabona ngoba uyakhula kuphela nje uma uyimbewu ungekhathi ukhula ufanele uvete kona kanye nje lokho imbewu leyathi uyokwenda kunjalo impela kulivi lakhe uyaligcina livi lakhe uyalicaphela wawukuba bewakho njengesakha impilo futhi uvela njengendodzakati wena wena wonke wonke wena banakethu nabodzathe niyavela kube wawungekho kuba bewakho khonake beungeke ube lapha futhi kube wawungekho uNkulunkulu uma ukholwa nomlayeto weBhayibheli ngalo mlayeto wamanje welusuku ucinisekiswa kwawo sizathu sekuthi uhleti lapha kungoba wamiselwa ngaphambili ukuthi uhlale lapha beungeke ube lapha nakungenjalo beuyoba lesitaladini mhlawumbe udzakiwe labanye benu nalabanye benu ningaphandle lapha futhi nizulazula nemfatwa lenye indvodza nani nine besifazane ningaphandle nishadile futhi nizulazula nendvodza yelomunye webesifazane labathide noma into lefana naleyo niyabona kodwa namisela ngaphambili ukuthi nibe lapha niyabona akukho lokunye leningakwenda nina babe uNkulunkulu futhi wena wawuyimbewu futhi uma efika endzaweni sewukutholile manje kuya lapho wawukuye ngaleso sikhathi njengomcabango manje sengumuntu longahlanganyela naye niyabona na njengoba naninjalo ku naninjalo kubobabe benu ekucaleni kodwa manje Seningemadodzana nemadodzakati kuze uhlanganyele nemtali wakho. Manje seningemadodzana nemadodzakati aNkulunkulu. Lesingahlanganyela nababe wethu uNkulunkulu. Niyabona nje, kuhle nje impela. Anikuthandi lokho na. Bese ke uba ngulo njengaye. Futhi uma sasingemadodana konake nidingcenye. Futhi wawusesimeni sakhe ekuqaleni. Futhi khumbulani, uma wakuye ekuqaleni, futhi ngesikhathi Jesu lokunguNkulunkulu livi lento inyama, futhi lakha emkhathini wethu. Khonake nani kuye, futhi nathi mela lethi inhlamba latithatha. Naye eCalvary naye nikuye, nafa nikuye, navuka nikuye. Futhi manje nihlethi indzawonye etindzaweni tasezulwini. Nikuye niyabona na uma ngingumerica ngimela lonke lihlazo layo ngimela konke kwenkhatimulo yayo noma ngabe yayini ngiko ngiwebuve baseamerica ngangi ngehlela ePlymouth Rock yebo mnumzane ya ngehlela ePlymouth Rock ngasayina ngangisehholeni ngaloko kusa ngesikhathi basayina simemetelo samazibuse ngasisayina nabo ngingcenye yemnotho wayo ngasayina lesimemetelo samazibuse kunjalo ngangina Washington eValley Forge ngesikhathi ewela umfula ngangilapho ngaloko kusa ngakhuleka naye nganginjalo nani njalo njengeAmerica uma ungumAmerica wawunjalo Ngoba yonke into iAmerica lengiyo ungiyo. Ngakhuphula umjeka eGuam. Ngabasitha ukuthi bende lokho. Ngathatha sonke sikanekiso. Ngathwala lihlazo layo njengempejazana noma ngabe yayini ngingiko. Futhi noma ngikuphi Kristu lebekangiko ngingiko. Lokho la ngiko ngingiko. Oh Nkulunkulu. Uma athathwa njengeluhlanya kanjalo nami ngifanele ngibe ngilo. Uma bekangubelzebul ngemisebenzi yakhe yamoya wakhe nginguye na. Nanoma ngikuphi lebekangiko ngiko nanoma ngikuphi lebekangiko wena ungiko sifanele sibe bendi bekungafi kwalo inkululeko yalo noma ludumo lwalo inkatimulo yalo noma lihlazo lalo sifanele sibe nguloko sifanele sibe libandla umlobokati wa Jesu Kristu ngaphila naye emhlabeni ngesikhathi asaphila ngafa naye ngesikhathi afa ngavuka naye ngesikhathi avuka ngibuthene futhi ngihleti naye manje etindzaweni tasezulwini ngoba ngiyingcenye yakhe noma ngabe ukuphi ngilapho lapho inceku yami ikhona nami ngiyoba lapho manje angahlanganyela nathi nangathi futhi abeke livi lakhe kithi lokuthi siyingcenye yelivi lakhe sini Uma alivi, nathi siyingcenye yakhe, khonake siyingcenye yelivi. Kuthi ngingaphika kanjani kuthi nginesandla na, akunenzaba kuthi lesinye siphukuphuku besingenta kanjani, ngiyaxolisa, isayensi lethithe, beyingasho kuthi anginasandla. Nginaso sandla, ngiyati nginaso sandla, ngiyasisebentisa. Kuthi ngiyati nginaye uNkulunkulu. Nginemsinzisi ngiyamuva emphefumulweni wami mina ngiyingcenye yakhe ngiloko lelivi leli kushoko ngiloko lengingiko futhi uma ngiphika ingcenye yinye yaloko loko bekungafana nekuphika ukuthi nginesandla indlebe liso bengeke ngikwende futhi ngibe ngisolo ngisidalwa lesingumuntu engcondweni yami lephilile kanjalo ngingeke futhi ngiphike noma nguliphi lelivi laNkulunkulu kepha ngibe solo ngikulokahle wami Umoya waNkulunkulu lokahle ngifanele ngithathe lokho lokushiwo lihlelo noma lokwashiwo uNkulunkulu ngako niyabona na ungeke wakwenda manje kuguqula simo angasiguqula simo sethu ngelivi lakhe ukuthi singaphumula ngoba siyingcenye yalo futhi manje kunetinto letinenge ekukhulumeni ngokutalwa kwami kwemvelo inenkinto ekutalweni kwami kwemvelo lengeke ngachosha ngato Ngitonchela anginalutho lengingachosha ngalo make wahambeka soni kwesicala nje babe wahambeka soni futhi bavela esicukwini sebabulali nalabalwa ngiphibhamu futhi linengilabo bafa bafake emabhuthi nebadayisi betshwala lobungekho emthethweni nako konke lokunye labavela eKentucky make wamulindiya ingcenye futhi anginalutho lengingachosha ngalo ngeke ngachosha ngelutalo lwemndeni wami kodwa lutho uNkulunkulu iyodwa into lengingachosha ngayo kutalwa kwami kwesibili lokuvela kuJesu Kristu ngiyachosha ngalowo mtali lesinayo ngoba ungibabe wami ungumsindisi wami ungumhlengi wami ngiyachosha ngako konke la langendele kona ngoba manje ngiba indvodzana yakhe angisesiyo indvodzana ya Charles Branham ngiyindvodzana ya Jesu Kristu kunjalo sengingachosha ngekutalwa kwami manje ngeke ngachosha ngekutalwa kwami kokucala akukho lutho nginemahloni ngaloko kodwa anginamahloni ngekutalwa kwami kwesibili cha
anginamahloni ngekutalwa kwami kwesibili. Wakwenda kanjani na? Ngesigezo semandi ngelivi, kunjalo. Emakholwa lamiselwe ngaphambili ngekweliciniso, ahlala nelivi, futhi angeke aliphendvuketele, lingeke laphendvuketelwa. Oh, madodzana namadodzakati aNkulunkulu, kungani singahambi nayo le nhlanganyelo lenkulu lebe sifanele sibe nayo? Nawo onke emadodzana namadodzakati aNkulunkulu na? Sifanele sibe nayo, kodwa nje bangeke bakwende ngiloko kuphela, ngoba abasiwe emadodzana namadodzakati ngekweliciniso lavela e. Ngiyabona. Njengoba ngishito kulolu bunye busuku, benginako lokho kubhalwe phansi lapha, kodwa anginaso isikhathi sekufinyelela kuko. Ngokuyekela ngishiye manje. Lelo lingekhathi lelincane langekhathi, ngulapho la uqala khona lokungumphefumulo wakho, bese kuphuma kuloko ungumoya. Bese ke uba sidalwa lesiphilako. Manje sidalwa lesiphilako sinemizwa lesihlanu, uchumana. Nale sesibili sinemizwa lesihlanu. Lo ngumthimba longaphandle kubona, unambitha, kutsinza, uhosha nekuva. Umthimba longekhathi uneluthando nanembeza kanjalo njalo. Imizwa lesihlanu, kodwa lingekhathi langekhathi, umbhoshongolo lawulako, usemkhathini wekuthi nguNkulunkulu noma nguSathane. Futhi ungalingisa noma ngutiphi talenti ngoleti longachumana nato njengemKristu noma beungakhipha emadimoni njengemKristu. Kodwa lo mboshongolo lawulako longekhathi kucala lokukwase kucaleni akusiko kwaNkulunkulu, akuyuze kwabiyela kuNkulunkulu. Niyakuchonza na? Judas awakhiphanga yini emadimoni na? Akawendanga yini Kefasi lo wamlahla ngelicala? Futhi wambulala, waze waprofetha ngishone kuprofetha. Kodwa akakhonanga kuhlala nelivi, niyabona na, kunjalo. Niguculwe simo, nisuke ebandleni nelive, ningene ekubeni ngemadodzana nemadodzakati aNkulunkulu. Qaphelani lokhu, ekuvaleni manje. Futhi manje, kanjani emadodzana aNkulunkulu azulazulako, azulazula lengaphandle eveni, lamanye awo kuleli selo, esuka ehlelweni aye ehlelweni, njengetinkhanyeti leti zulazulako. Angakatindi njengeligcembe emantini enhlasabusika sasivamise kulibona liyo emuva empumalanga lapho emagcembe bekaphephukela phansi kulo nawo wonke umoya lomncane wawuliphephula lisuke ngalapha liye ngale. Kodwa uNkulunkulu ufuna sitinde sigciliswe kuJesu etiphepheni tempilo. Ngiyoba nesibinzi ngigciliswe kuJesu angesabi mimoya noma ligagasi. Niyabona noma ngabe kuyini. Abaningi benu bayayikhumbula insimbi lenkcencethako, i-Inch Cape, ngesikhathi nisesesikolweni, bafana nemantombatana esikolweni. Umthimba u-Abrahama naSara waguqulwa simo kuhlangabetana nesimo selivi lelalithenjisiwe. Niyabona. Bese bagugile, Abrahama bekemukele esethembiso naSara, ngesikhathi anemashumi lasikhombisa nesihlanu, lo wesifazane bekanemashumi lasithupha nesihlanu, sekendlulile ekuyeni esikhathini. Ahleli nalo wesifazane kusukela sentombatana bekangitsathe wabo ingcenye. Futhi ugcina leso sethembiso yomibili imitimba yabo waguculwa simo usuka ekubeni likhehla nesalukati baba libhungu nentombi kuhlangabetana nesethembiso selusuku. Ludumo kuNkulunkulu. Loko kungenta ngithi vele ngikahle kakhulu, niyabona na? Angikhathali ukuthi ngangiyini. Angikhathali ukuthi ngida kanjani lapha. Singaguculwa simo ukuthi sihlangabetane nesethembiso salolu suku. Uma singahlala ndzawonye ebunyeni nebumnanzi bamoya loyingcwele, futhi sihlale njengebanakethu nabodzathe. Enoki umthimba wakhe wonke waguculwa simo. Uhlangabetana neluhlobo uNkulunkulu uthi wayizwa ezulwini ngaphandle kokuthi abone ngisho kufa. Enoch wabanjalo. Eliya wende lokufanako. Umthimba waJesu waguqulwa simo usuka ekufeni, simo lesibanzako, sewuligobongo nje. Washaya yate imihuzuko yakhe netimbambo takhe kwanamathela emhlane wakhe. Nensitiyo yakhe yabhotshozwa ngesikhali mhlawumbe lesasibandi kangako. Wagwaza kwabhubukela ngco enhlipheni yakhe, nengadi nemanti kwaphuma, ngisho nemswakama emthimbeni wakhe wasuka, nengadi yehla ngesikhali, yehla nangetinyawo takhe, futhi yanthonsela emhlabathini. Futhi bekafe kakhulu yaze inyanga netinkanyeti kwathi bekafile, umhlaba wathi bekafile, waba nekuphelelwa ngemandla kwemizwa, emadwala atamatama esuka emhlabeni, nayo yonke into. Yonke into yathi bekafile, ngisho naNkulunkulu wafihla buso bakhe, bekafile. Kodwa umthimba wakhe waguculwa simo, ngani na? Ngoba uNkulunkulu wathi, angiyushiya umphefumulo wakhe esihogweni. Kanjalo futhi angiyovuma ukuthi lo ngcwele wami abone kubola. ayikho indlela yokukwenda. Ngalolunye lwalethi insuku lethu, imitimba yethu ingahle ibe yelulekile ebhokisini, i-casket. Singahle site, ungahle ute futhi ungibuke ngilele ebhokisini, i-casket. Ngingahle ngite futhi ngikubuke, kungenzeka ngisho nemavi ekugcina ethi kwakho. Noma into lefana naleyo kodwa awuyuze usigcine ethuneni bangabeka emadwala ethi kwakho bangakungcwaba elwandle bangenda noma yini labafuna kuyenda kodwa lamandla aNkulunkulu lagucula simo baseThesalonika besibili kwathi angithandi ukuthi ningabi nakwathi bazalwane mayelana nalabalele ngoba sisho lokhu kini nani ngemiyalo yenkosi ukuthi licilonga laNkulunkulu liyokhala nalabafile kuKristu bayovuka kucala Sine lesisekhona sisasele njengoba lengoma ishito manje ekuseni siyohlwithwa kanye nabo sihlangabethe inkhosi emoyeni amandla aNkulunkulu ekuguqula simo lasithathe asisusa enqushunqushini yesayensi nemfundo netimpo delive nekuconza kwalolu suku lwesimanje asiguqule simo manje sangena ekubeni ngemadrotsana nemadrotsakati aNkulunkulu futhi ngisho nekufa lucobo lwako kungeke kwasibamba ethuneni siyokuculwa ngesikhashanyana ngekucwabitha kweliso. Oh, uconze kusho njalo, ngiconze kusho ukuthi lelo liciniso. Yesu lelo livi lema emhlabeni, lebelilivi lelo lelavuswa, futhi lavusa Lazaro. Wathi nguvuka nekuphila, lolo kholwa ngimi, noma besafile noko utawuphila, nanoma ngubani lophila futhi akholwe ngimi akayuze afe. Ayikho indlela yokumisa livi laNkulunkulu leliphilayo. Lifanele livuke futhi. Futhi kusuka kule ncushuncushu yale Eden yescience yesimanje lesiphila kuyo yelisiko nescience nemfundo yonke lento yesimanje sitovuka lengubo yenyama itodzilika futhi sivuke futhi sibambe umhlomelo wangunaphakathi ngalelinye lilanga siyohamba sithabule emoyeni naloku kuyondlula ngoba livi laNkulunkulu lelisikhiphe sisuka ekucabangeni kwesimanje kwengqondo yethu liguqula simo ingqondo yethu ekwendiweni tibetinsha tinhlitiyo tethu ngakuNkulunkulu nemimoya yethu lo moya lofanako lowakhuluma loko usiguqule simo kuze kube ngimanje kanti futhi uyosithatha usifake ebukhoneni bakhe singene ngkhathimlweni yakhe sinemtimba lokhathimulisiwe bayokwakha tindlu bayahlala kuto bayohlanyela tivini kulo lonke lucwaningo lwethu lesayensi sihlanyela ingathe kute emadodzana ethu bese akha sithelo kuyo nemadodzana ayo ede bese athatha kuyo futhi bahlanyela nalomunye adle futhi bayakha nalomunye ahlale kodwa yoba tinze tinsuku tetingceku tami yoba lapho netitukulwane tato tinato yokwakha futhi akuyuhlala lomunye yohlanyela futhi kungadli lomunye kuko ini yena kanye loyo uNkulunkulu yena kanye loyo umprofeti livi laNkulunkulu lelathi intombi ndo iyokhulela wasethembisa lokho sikuthola kanjani na sekungashiwa ukuthi sesilapho khona manje Niyabona ngoba uNkulunkulu washo njalo kutofanele kube njalo ngesikhathi avusa Lazaro lapho wathi ningacabanga ukuthi lokhu akungejwayeleki ngoba liawa liyeda lapho wonke losethuneni ayoliva liphimbo lendvodzana yemuntu uthi uyophuma labanye ehlazweni nalabanye ekuphileni Kuyini na kuguqula simo kuguqula simo ngelivi laNkulunkulu kusenda emadodzana nemadodzakati aNkulunkulu futhi uyosipha kuphila even lelitako oh he ngikuphi lokunye futhi lebe ngingakusho na ningalaleli letinye tini ungafisi lemicebo yale livelelite lebola ngekushesha kangaka Yakhela emathemba akho etintweni taphakathe atiyuze tendlule Bambelele esandleni saNkulunkulu lesingaguquki Asilihlabele Bambelele esandleni saNkulunkulu lesingaguquki Nasilapha Yakhela emathemba akho etintweni taphakathe Bambelela esandleni saNkulunkulu lesingaguquki. Uma luhambo lwethu seluphelile. Uma kuNkulunkulu besethembekile. Leli khatimula kona lelihle likhaya lethu ngathi mulweni.
umphefumulo wethu lo sethabile uyolibona bambelela esandleni sankulunkulu lesingagucuki guculwa simo bambelela esandleni sankulunkulu lesingagucuki yakhela emathemba akho etinjweni taphakathe bambelela esandleni sankulunkulu lesingagucuki
ngingayinaki isayensi ukuthi yini lengayifakazela uma iphambene nelivi niyabona na ningalinaki libandla lelikushoko uma kuphambene nelivi
ngoba sibambelela esandleni sankulunkulu lesingagucuki tikhathi tiyaguquka isayensi iyaguquka bamba leso sandla lesingeke saguquka yakhela emathemba akho etindweni daphakathe bambelela esandleni sankulunkulu lesingagucuki
baba nkulunkulu ebukhoneni bakho njengoba sibuthana lapha manje ekuseni kulona sithatha lowelulile lomudze umlayeto lothonsile futhi ongkhosi nkhulekela ukuthi utofaka leto timbewu etinhlitweni talabantu laba kumbula nkhosi siyakhuleka ukuthi siyintengentenge nesakhiwo sethu siyantengantenga futhi singaletinye tikhathi asathi ukuthi nguyiphi indlela lesimele sijikele kuyo nkulunkulu lothandzekako sijikise futhi usihole ngamoya wakho lomkhulu nkhosi siside ungasishiyisi sodwa babe wethembisa ukuthi awuyukusishiya angiyuni yekela angiyuni shiya ngiyoba nani futhi babe nkulunkulu sikhulekela ukuthi utohola ucondzise umnakethu uLeo naJane bende nkhosi luhlobo lwabaholi lube ungathanda ukuba nalo ethi kwalabantu laba lapha bangasebenzisi imicabango lengeyabo kodwa bavumele umoya longcwele lomkhulu ubacondzise ekutheni abendene busisa laba besilisa nebesifazane labantwana labancane njenga nkhosi kimi futhi ngikhulekela ukuthi utobagcina impilo lenze akuthi uma kungenteka nkhosi masiphile ukuthi sibone ukuta kwakhe sikholwa ukuthi sitokubona ngoba sibona yonke into isondzele kakhulu manje isondzele kakhulu siphe kona babe sibanikela kuwe nathi lugcobo manje ukuthi sikukhonde egameni la Jesu amen ngiyaxolisa nginihlalise esikhathi lesidze kangako nakethu liyo
Love me, and purchased.